your friend and my brother and your brother, good friend and brother, Brother Branham, at this time. God bless you.
Thank you, Brother Hill.
God bless you, brother.
Ngiyabonga mfuthi Neville sanibona nekuseni bangane kuhle ukuba lapha eChabanakele futhi kulokhu kusa ukukhonza inkosi Jesu lena inkonzo yethu yesibili kwabaningi bethu namuhla besilapha ekuseni kakhulu kulokhu kusa futhi inkosi ihlangane nathi ngendlela emangalisayo futhi ngehla nje ukuzokhuluma nabantu imizuzu embalwa futhi akezange ngilindele ngisho nokuba nendikimba futhi into yokuqala niyazi ngaqala ukushumayela futhi lapho saba ne isikhathi esihle kakhulu futhi sibonga inkosi ngalokhu manje siyaxolisa kuleli thabenakele lincane lapha asinalo igumbi lokuhlala labantu okumele basukume kanjalo nje ngiyakuzonda lokhu kabi kakhulu kodwa yikho konke singakwenza ngalesi sikhathi ngakho-ke sizozama ukuthi singanibabi isikhathi eside kakhulu ukunibingelela okuncane nje kwephasika kini nonke futhi sizokhulekela abantu abagulayo kulokhu kusa njengoba kwakhishwa futhi sengathi inkosi ingengeza izibusiso zayo kukho konke esikwenzayo ngoba kungaleyo nhloso esizele yona lapha ukuthi uNkulunkulu uzohlangana nathi futhi asibusise manje inkonzo yakulobu busuku iyinkonzo yombhaphathizo nawe ongakabhaphathizwa ngokuqiniswa futhi ufisa kanjalo ukwenza kanjalo ngani sizokumema lapha kulobu busuku kuzani nilungisile futhi nize nezingubo zenu zombhaphathizo ngokuba silindele inkonzo enkulu lapha kulobu busuku ngendlela yombhaphathizo futhi manje namuhla njengoba kuyiphasika futhi abaningi benu sebevele beyile mhlawumbe ezinkonzweni zenu siqu noma lapha enkonzweni yokuphuma kwelanga siyajabula ukuba nawe kule ngxenye yenkonzo yethu namuhla kodwa ukuqhubeka nenkulumo encane yephasika kulokhu kusa sizoninakisa ngaleyo evangelini likajohane ongcwele isahluko samashumi amabili nange namavesi lesithathu nelesine bese-ke ngaleya kumakho ongcwele noma ulukho ongcwele njalo amashumi amabili noma isahluko samashumi amane nesishiyagalolunye ngifisa ukufunda isikhashana nje okokuqala ujohane ongcwele wamashumi amabili nanye
Simon Peter said unto them,
uSimon Petro wathi kubo ngiyakodoba base bethi kuye nathi sihamba nawe base bephuma bangena emkhunjeni masinyane futhi ngalobu busuku ababambanga lutho
but when the morning was come Jesus stood
kodwa kwathi sekusile weza uJesu wema ugwini kepha abafundi babengazi ukuthi nguJesu kwangathi inkosi ingengeza izibusiso zayo kuleyo ngxenye yezwi bese ke kulukha lamashumi amane nesishiyagalolunye isahluko futhi siqale ngevesi lamashumi amabili nesikhombisa
and beginning at Moses and all the prophets
wayeseqala kuMose nakubo bonke abaprofethi wabachasisela yonke imibhalo izinto eziqondene naye base besondela emzini ababeya kuwo yena wenza sengathi udlulela ingcosana kepha bamcindezela bathi hlala nathi ngokuba sekuza kuhlwa nosuku seluphelile wangena ukuba ahlale nabo
And it came to pass as they sat at meat.
Futhi kwathi behlezi nabo ekudleni wathatha isinkwa wasibusisa wasihlephula wabanika sona asevuleka amehlo abo bamazi yeka kuphambana nendawo eyodwa babengamazi futhi le ndawo babemazi ngento ethize ayenzile wayesenyamalala emehlweni abo base befika futhi bathi omunye komunye izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu esakhuluma nathi endleleni futhi usivulele imibhalo manje sizokhothamisa abakhanda ethu okomzuzwana nje womkhuleko
We thank thee this morning.
Baba wethu yasezulwini nomusa, siyakubonga kulokhu kuza ngalomcimbi omkhulu esinawo okubuthana ndawonye ebukhoneni bukaKristu ekuvukeni. Ukuba nalesi siqiniseko esigcwele senhlanganyelo yobuNkulunkulu abahlanganyeli ekubethelweni kwakhe sabethelwa kanye naye ezintweni zezwe futhi savuka kabusha ekuphileni okuphakade futhi leli themba lilele ngaphakathi kithi manje
And as the prophet of old, we say, we know our Redeemer liveth.
Futhi njengomprofethi wasendulo sithi siyazi umhlengi wethu uyaphila ohlala njalo ehlezi ngakwese kunene somkhulu kweliphezulu umpristi omkhulu olungile lowo oye wanambitha ukuhlupheka futhi ongasinxusela ekuvumeni kwethu sikubonga kanjani ngalokhu.
Our hearts burn within us when we think that we have
izinhliziyo zethu ziyavutha phakathi kwethu lapho sicabanga ukuthi sinaye osimele namuhla ebukhoneni bukaNkulunkulu omkhulu nosomandla akafile kodwa uyaphila futhi uhlezi ebukhoneni bakhe.
And he's all present.
Kutukona wonke yonke indawo wazi zonke izinto unamandla onke emandleni angenza zonke izinto wazi zonke izinto futhi uhlala ekhona sikubonga kanjani ngaleli qiniso elikhulu nelikhazimulayo esilibambe ezifubeni zethu namhlanje silazisa kakhulu.
And in there he
futhi phakathi lapho angathintwa yimizwa yobuthakathaka bethu ngokuba wahlupheka ngenxa yethu ethwele ukugula kwethu eCalvary. Sijabula kakhulu ngalokho ukukwazi namuhla nokwazi isiqiniseko esiqondile sinaso manje yena uyaphila esikhulumela esithanda ngeke uvume ubukhona bakhe buqhubeke nathi namhlanje bukwenze iphasika langempela. Futhi uNkulunkulu kulabo abangakwazi wena kulokhu kuza abangabafokazi akamazi uKristu ovukweni sikhulekela ukuthi uzoza ngamandla amakhulukazi esusa izono zezimpilo zabo futhi ebanika izinto ezinhle zikaNkulunkulu esikhundleni salokho. Siphe khona Nkosi kwangathi lolu suku lungakhiqiza lokho ngawo wonke ongakholwayo osebukhoneni bobuNkulunkulu. Busisa zonke izinkonzo kuwo wonke amazwe ezibanjwa namuhla njengesikhumbuzo salesi sikhumbuzo esikhulu. Manje siza inceku yakho engasizi Nkosi njengoba sizinikela kuwe. Busisa wonke umuntu lapha futhi kwangathi uma inkonzo ziphelile kwangathi singasho njengalabo emawuze ngalolo suku izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu njengoba ekhuluma nathi endleleni na siphe khona Nkosi ngokuba sikucela egameni lakhe. Amen. Ekunakekeleni okungcwele kwesu elikhulu likaNkulunkulu laphakade lensindiso ukuthi kanjani ezikhathini ezidlule ngenkathi uNkulunkulu enza umuntu ukuba abe ngumkhonzi wakhe uqobo wamenza ngaleyo ndlela ukuze akwazi wayeyoba nesifiso sokukhonza. Futhi kwehle njalo kuyo yonke iminyaka umuntu belokhu efisa ukubuka ngale kwekhethini elile ngaphakathi kwakhe nalapho eya khona. Ngo-AD 603 ngenkathi inkosi yaseNgilandi ibhabhathizwa egameni lenkosi Jesu Kristu ngu-Augustine ongcwele ihlezi eziko elikhulu ngobunye ubusuku esakhuluma naye ngokristu omzulile omncane wandizela ekukhanyeni wabhakuza kancane wandiza waphuma. Futhi u-Augustine ongcwele wathi enkosini wathi uvelaphi futhi wayaphi na? Wathi ileyo ndlela wonke umuntu oza kulo mhlaba ungena lapha ahambe ngonembeza omncane wemizwa engazi kahle hle ukuthi uphumaphi futhi inye kuphela incwadi engamtshela lapho eya khona futhi leyo yiBhayibheli. Futhi ngalokho inkosi yaguqulwa futhi yanikela ukuphila kwayo inkosini futhi ngakusasa kusini yena nabo bonke abendlu yakhe wabhabhathiza egameni lenkosi.
Man in his natural state
umuntu esimweni sakhe semvelo akakwazi ukuqondela izinto zikamoya bahlukaniselwa ngomoya. Futhi manje ngifuna nilalelisise ngangokunokwenzeka ngiyazi ukuthi kunzima nine nimile futhi niminyene ngendlela izithameli ezingayo kodwa zamani kulalela izwi ngenxa yalabo abagulayo nalabo abaguliswa yisono ikakhulukazi labo abaguliswa yisono kulokhu kuza futhi befuna ukuthola ukuthula. ukukhulula kwesimemezelo kusayiniwe, ukhululekile futhi awukwazi nje, kodwa ukukholwa kufanele kube nendawo yokuphumula yobuNkulunkulu ngaphambili. Uma unokukholwa kuNkulunkulu kufanele ube nendawo ethize yokuphumula yobuNkulunkulu ukukubeka, futhi akukho ndawo engcono, futhi ayikho enye indlela yobuNkulunkulu kuphela ngezi elingcwele likaNkulunkulu. Futhi sifuna kuvumela ukholo lwethu luhlale ngokuqondile phezu kwezi likaNkulunkulu elilotshiweyo.
Man in his carnal condition.
Manje umuntu esimweni sakhe senyama nemicabango yakhe engqondo uhlala njalo ezidonsela kude asuke kuNkulunkulu. Selokhu kwathi inhlo kusukela ekuqaleni leyo ndoda ayilangazelela ukubona olunye uhlangothi, kodwa iboshiwe endlini yetilongo. Ngezinye izikhathi isiko lomuntu limbeka lapho, futhi bafundise amasiko ezinhlobo ezahlukene nezisusa zokuthi kukhonzwa kanjani. Futhi ubeka amadoda ngaphansi kobugqila, ngaphansi esikweni lakhe, futhi lokho kube njalo selokhu kwaqala umhlaba, kube ngaleyo ndlela, futhi uzivalele ezindlini zamatilongo.
But man always is long to see the other side.
Kodwa umuntu belokhu elangazelela ukubona olunye uhlangothi, futhi noma yini encane ebukeka ingaphezu kwemvelo kancane, umuntu uzoyijaha ngoba kuhlobo oluthile lwesithembiso ngaphesheya komngcele, ngaphesheya nje komzila. Futhi kumenza yenze lokho ingoba udalwe ngomfanekiso womenzi wakhe uNkulunkulu umnini mandla wonke, udalelwe ukuba umkhonzi kaNkulunkulu, futhi umele athole indawo ethize ukunikeza indlela yokuphuma kulowo muzwa.
And that's our purpose here today on this Easter morning is to present to you.
Futhi leyo yinhloso yethu lapha namhlanje kulokhu kusa kwePhasika, ukwethula ngini iqiniso langempela levangeli. Akukho lutho kumuntu phezu kwanoma yiphi inhlangano, phezu kwanoma yisiphi isisekelo, phezu kwevangeli kuphela. Amaqiniso alula eBhayibheli. Ngiyakholwa ukuthi liyezi likaNkulunkulu eliyotshiwe. Ngiyalikholwa ngawo wonke umphefumulo wami, inhliziyo, ingqondo nobumina. Futhi ilokho engifuna ukukwethula kuleli idolobha lethu elincane lapha namuhla, kulento enkulu emangalisayo engiyibone yenzeka emhlabeni jikelele kule minyaka eyishumi edlule. Sizamile izikhathi eziningi ukuba nezinkonzo, izinkonzo zokuphulukisa edolobheni, hhayi ngoba ngicabanga ukuthi anginabo abangane lapha, ngoba nginabangane futhi ningabangane bami, futhi ngiyanithanda, kodwa umqondo wokuthi leli ikhaya lapho ngakhuliswa khona, indawo yami lapho wonke umuntu engazi khona lapha, futhi yingakho-ke kukwenza ukuthi kuba nzima. Isizathu umbhalo washo into efanayo ukuthi edolobheni lakini noma phakathi kwabantu bakini nokungenokunye kulukhuni ukwethula ivangeli. Bekulokhu kunjalo kuyo yonke iminyaka, futhi lokhu bekungeke kube okuhlukile manje, kodwa ngiyakholwa ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi uNkulunkulu uzosivumela ukuba sibe nenkonzo kulokhu kuza njengoba simcelile ukuba enze. Manje ngikholwa ukuthi uzokwenza. Ngakho-ke uma ethanda ngobukhona bakhe obukhulu nokuba namandla onke kwakhe, lokho kusho-ke ukuthi usebukhoneni bethu. Futhi yisikhathi esihle kanjani ekuseni kwePhasika ukuthola iNkosi Jesu evukile ihamba phakathi kwabantu, ihamba lapha njengokungenaphutha, ubufakazi obungenakucimeka bokuthi wavuka kwabafileyo. Futhi leyo yimibango yami, yilokho ebengikulwela ukuthi uJesu akafile, uyaphila, uphila kahle kakhulu, futhi uyoba khona kuze kube phakade. Futhi uma uNkulunkulu ezosivumela njengomusa wakhe, ngiyakholwa kulokhu kuza ukuthi singafakazisa kini ngaphandle kwanoma yiliphi ithunzi lokungabaza ngosizo lukamoya ongcwele ukuthi uJesu empeleni wavuka kwabafileyo, futhi uphila khona lapha namhlanje, uphila khona lapha esakhiweni kanye nathi kuze kube sekupheleni kwezwe wakwethembisa. Manje umuntu ngendlela yakhe yenyama wakhe kuqala sizoqaphela ukuthi abantu ngezinhloso ezinhle uzama ukwehlisela ivangeli esivumweni kholo azame ukuthi awu sizoya esontweni uhle lokho futhi ngezinhloso ezinhle uthi sizobana lolu hlobo lwe isimemezelo sovumo kholo sizoshela imikhuleko sizokwenza into ethile kodwa ukuvuka kukaKristu kuqukethe okungaphezu kwezivumo kholo okungaphezu kwehlelo nakuba noma zizinhle kangakanani nezinhloso zizinhle kodwa lowo akuyena uKristu ovukile futhi leyo yinto enkulu esiyifunayo kulokhu kuza ngobufakazi obungenaphutha bokuthi uJesu wavuka kwabafileyo manje njengoba umbhalo wethu usho babengamazi futhi kuyinto efanayo namuhla kodwa umuntu ubelangazelela ukumazi kwehle kudlule onyakeni bebelokhu belangazelela ukwazi yena nendikimba yethu kulokhu kuza yethu umhlengi wami uyaphila enkonzweni yasekuseni kakhulu ngesonto siyathola lapho ukuthi uJobe emdala njengoba ayenjalo futhi emuva le ekuqaleni wayelangazelela ukwazi umdali wakhe ngamanye amazwi wathi uma ngingahamba futhi ngingqongqothe emnyango wakhe futhi ngikhulume naye yeka ukuthi inhliziyo yomuntu ibilangazelela kanjani izinto ezinjalo futhi namuhla ngemva kwezinkulungwane ezine ecishe iminyaka izinkulungwane ezinhlanu ngaphezulu kakhulu kangakanani inhliziyo yomuntu namuhla ilangazelela ukuya emnyango wakhe ingqongqoze emnyango wakhe ijwayelane naye bese kuthi-ke abantu ngamasiko baphuphuthekise abantu emaqinisweni amakhulu ayizisekelo ombhalo manje uJesu wakhuluma into efanayo ngenkathi lapha emhlabeni wathi nina ningabaholi abayizimpumputhe bezimpumputhe wathi uma impumputhe ihola impumputhe aziyi kuwela zonke emgodini na manje ukuphumisela ubuKristu noma abafundisi bezenkolo impumputhe yabo uNkulunkulu unendlela yokuzembula yena kubantu futhi azazise kubantu kodwa izikhathi eziningi isiko liyabavala abantu ngaphambi kokuba uNkulunkulu athele ithuba lokungena kubo ukuze azembule niyabo niyakuthola na niyabo amasiko oh kuyini lokho namuhla manje labo bafundisa inkosi uJesu eyayikhuluma nabo babengabomthethe impela babe yizifundiswa zangempela bagcina uhlamvu lwezwi umthetho kwaze kwabosohlavini akukho neyodwa intonyana noma ijiti nanoma yini engadlula kukho futhi bafanele babe nayo iphelele ngakho-ke singaphelele kakhulu ngemfundo yethu nangolwazi lwethu lwengqondo size sishiye uKristu ethe ngqu ngaphandle kwesithombe sithi ngqu sisuke kude namaqiniso angempela manje ngakho-ke ukuze kufinyeleliswe iqiniso kumuntu kuNkulunkulu uNkulunkulu wathumela indodana yakhe uqobo eyenziwe ngomfanekiso wenyama enesono futhi wazalelwa lapho emhlabeni futhi waba ukuhlawulelwa kwezono zethu okwanikelwa ngosuku lwaseCalvary ukususa izono zethu nokusinika inkululeko nokusikhulula ezindlini zetilongo ebesikuzo manje umuntu isiboshwa uNkulunkulu washo ukuthi umuntu wayeyisiboshwa ngakho-ke kuze kwenzeke okuthile kumuntu ngifuna ukuthole lokhu manje ukuthi ngaphambi kokuba lento ethize ebizwa ngokuzalwa okusha ike yenzeke kumuntu akakwazi akukho ndlela nhlobo ukuqonda noma ukuqonda uNkulunkulu noma abe nolwazi ngoNkulunkulu nakuba yizwi lilikhuluma ingqondo yakhe ayikwazi ukuliqonda ngoba ngumqondo womuntu ufanele abe nomqondo kaNkulunkulu kuye ukuqonda izinto zokube saba uNkulunkulu niyabonga ngakho-ke konke ukufunda zonke izikole zonke izimfundiso zizinhle njengoba zingaba njalo nokho lokho kukabi ngumgomo wangempela kwamanje uNkulunkulu wathumela indodana yakhe ishumayele ivangeli kunjalo ivangeli liyizindaba ezinhle kuIsaya wamashumi ayisithupha nanye kini nibhala phansi imibhalo uNkulunkulu washo lapho ekhuluma uIsaya njalo wokuza kukaKristu wathi uNkulunkulu ngicubile ukuba ngishumayele ivangeli ukuletha izindaba ezinhle nokukhulula abathunjwa nokuvula iminyango yetilongo nokudedela abathunjiweyo bahambe bakhululeke.
God sent Christ to open the prison doors of man who are sitting.
uNkulunkulu wathumela uKristu ukuba avule iminyango yetilongo yabantu abahlezi bumnyameni futhi uma uqaphela uhlobo akhuluma ngalo ukuba khulula kwakungeyena ongafundile kwakuyizifundiswa ofundileyo uKristu weza ukuzobakhulula. Manje ukukwenza ukuze izinganyana ezincane zizoqonda lapho uKristu efika ake sithi isibonelo namuhla ukuthi ngamunye wenu wayegwetshelwe ukufa futhi nalihlezi etilongweni nazi ukuthi ukuphuma kwelanga kusase kuseni wawufanele ufe futhi abaningi abanesono futhi bekude noNkulunkulu bahlezi kuleyo ndawo kulokhu kuza abantu abaningi abangabantu abalungile ngempela bahlezi kuleso simo kulokhu kuza. Abaningi benu ohlezi lapha enomdlavuza enesimila nobumpumputhe abanye benu behlezi kuzo zonke izinhlobo zezimo nokho uNkulunkulu wathumela uKristu ukuba avule iminyango yetilongo ukuze anikhulule. Wena uthi ingabe ukugula kuwubuqila na? Yebo. UJesu wakuchaze ngokusobala ngenkathi esho kwesifazane wayekade egongobele wamphulukisa wabeka izandla zakhe phezu kwakhe wayesesukuma futhi baqala ukuthola iphutha othisha balithola. Wathi bekungafanele yini le ndodakazi ka-Abrahama ikhululwe kulobu buqila ebikade ikubo bukaSathane na? Ngakho ke uKristu umhlengi wethu omkhulu uze ukuzokhulula bezilisa nabesifazane ezonweni futhi bakhululeke kuguleni. Yena ngenkathi efa eCalvary walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu ngemivimbo yakhe siphilisiwe thina. Manje lezo izindaba ezinhle lelo ivangeli liwukuthi uKristu wafa endaweni yesoni ukuthi uKristu uthathe indawo yomuntu ogulayo uKristu uthathe indawo yesoni uKristu uthathe indawo yomuntu okhathazekile uKristu uthathe indawo yohlanya uKristu wathatha yonke indawo futhi wasikhulula kukho konke ukuhlupheka nazo zonke isono udeveli yasifaka ngazo endlini eyitilongo. UKristu uza ukuzosithethelela ngesihle konke kuhamba ngesihle ezinsukwini lapho iziqila lapho zazisebugqilini futhi zaziyiziqila lapha ezifundeni ngenkathi u-Abraham Lincoln efa ukukhulula umuntu oyikhaladi ukumnika amalungelo okuba angabe esaba yiziqila bakhululwa ekuphumeni kwelanga nabo babejabule kakhulu ngakho bazi ukuthi babezokhululeka lapho nje ilanga liphuma. Abanye babo ababephile saka beqinile ngokomzimba bakhwela phezulu le ntabeni abanye babengahamba baze bafike lezi cokweni futhi abanye ingxenye yendlela phezulu futhi abanye yonke indlela phansi le futhi kwathi nje ilanga seliqala ukulunguza abanamandla abakhulu babe phezulu esicongweni. Lokho ngingakufanisa namuhla namaKristu amakhulu namandla akhuphukela ezinkeni likaMoya ongcwele labo abavele beze ngomkwaqo ngaphansi kokulungisizwa labo abesezansi lesigodini sokudideka basukuma futhi kwathi nje lapho wayesephakeme wayengakwazi ukulibona kuqala kude le kwathi lapho sebebona ilanga liphuma bamemeza kakhulu babangaphansi kwabo bathi sikhululekile. kwase kuthi ke labo abakutholile base bememeza futhi bamemeza kakhulu phansi kwabanye sikhululekile futhi abanye ezansi ngaphansi kwalokho bakuchazela abanye sikhululekile manje bheka labo abaphezulu egqumeni babengakwazi ukubonelanga ngakho babekhululekile kodwa kwathi nje lapho izindaba zifika kulowo mfo esigodini wayesekhululekile njengoba wayeyoke yakukhululeke noma ngabe ilanga seliphumile noma qhabo niyakubona na uKristu weza ukuzokhulula abathunjiweyo akudingekile ukuba uboshwe yimikhuba impilo yobuKristu emaphakathi uNkulunkulu akafuni ube ngaleyo ndlela ufuna ukhululeke uNkulunkulu wacoba uKristu ukuba ashumayele inkululeko avule iminyango yetilongo futhi ngaso zonke izikhathi wena ake sithi wena uhlezi phakathi lapho nezigwebo zakho zentambo ziphezu kwakho futhi into yokuqala oyaziyo balungiselela ukukhipha ukuze bakulengise noma bakubulale ngandlela thize futhi into yokuqala uzomuntu enhle ngomgwaqo ethi bamba ngithole ukuxolelwa awufanele ufe manje udinga ukulinda uze uphume etilangweni ufane nokhululekile nje ngalezo sikhathi njengoba uzoba njalo uma ungaphandle ngakho-ke indoda ingajabula nje ihlezi etilongweni njengoba ibiyobe ingaphandle kwetilongo unqobo nje uma azi ukuthi ukuxolelwa kwakhe kusayiniwe kukanjalo namhlanje kuseni nakho kuwo wonke owesilisa lwesifazane onenhliziyo elambile ukuphuma ezitokisini zasetilongweni kulokhu kusa izindaba ezinhle zevangeli ziyashunyayela futhi akulo ndaba uma usehlezi ugula uma usahlezi uboshiwe ungafana nokhululekile nje ngoba izindaba sezifikile uxolelwe Kristu wavuka eminyakeni ethile ngamakhulu ayishumi nezishiyagalolunye edlule kulokhu kuza kukhulula zonke iziboshwa wavula iminyango yetilongo futhi uzitedela ziphume wo into emangalisayo kangaka pho uma ngazi ukuthi imbongi yaxuxuma lapho izwa lakho ukuphefumulela kwayishaya yathi ebhila uyangithanda eva wangizindisa embelwa wathwala izono zami zayakude le ngokukhululeka kuze kube phakade ngolunye usuku uyeza wo usuku olukhazimulayo ithemba lekholwa ngukubheka ukufika kwezibili benkosana enkulu eyavula iminyango yetilongo yase isikhulula isikweletu sesiqediwe sonke sesikhokhiwe uNkulunkulu kanye nezoni babuyisana ndawonye eKhalvari lapho uJesu efa futhi uNkulunkulu wamvuza ngosuku lwesithathu enzele ukulungisiswa kwethu ukuthi njengoba sibuka phezu kwalokho futhi sikukholwa futhi sikwemukele ngenhliziyo yethu yonke silungisisiwe phambi kukaNkulunkulu ophilayo impela kukwenza ube namadlingozi impela kuya kujabulisa ubungathula kanjani na umuntu angazibamba kanjani owaziyo ukuthi ukufa kulenga phansi lapho phambi kwakhe futhi nakho ukufika kuxolelwa na kunjalo cabanga ukuthi uBaraba omdala wazizwa kanjani ngalokho kuza lapho ezwa umRoma eza nenkulu evele endaweni eyisitezi na njengoba izicathulo ezinkulu zensimbi zihamba ziqhwabaza amaketango ekhenceza umkhonto ohuduleka ezitaladini ukwazi ukuthi wayezubulawa futhi lapho evule umnyango futhi uBaraba ethuthumela futhi ekhala ezelungele ukubaluleka ethi wo lokhu kuphela kwami wathi Baraba ngiyafunda uxolelwe ukhululekile ungani wathi angeke ngife na wathi cha awudingekile ukuba ufe awu yini okwakufanele ngikwenzele khona na lutho awu buze kanjani lokhu na phela-ke induna ekhulu yayiyomvusa ithi uyayibona leyo ndoda elengangaleya esiphambanweni na uyakubona lokho kuphimise kokubhuqa ebusweni bakhe na niyawabona amanxeba esandleni sakhe na lawo kwakungawakho kodwa yena wathatha indawo yakho ukuvulele umnyango wetilongo ukuze wena ubugetshele ukufa uthathe indawo yakho futhi ekuseni ngephasika uNkulunkulu wamvusela ukulungisiswa kwethu ngani silungisisiwe njengoba siyikholwa indaba futhi siyamukela ukuthula kokulungisiswa kushanela kungene ezinhliziyweni zethu njengamaza angaqondakaliyo kanjani amagagasi obuyena bakhe uNkulunkulu akasishiyanga singathuthuzekile wayazi ukuthi bakuyophithana konke ezinsukwini ezizayo nabafundisi kanjalo njalo bezwi ukuthi babeyolixuba kanjani kodwa wathumela izithunywa eziqondile kanye nalo umoya ongcwele obungukuqinisekiswa kokuvuka uma ungekho umoya ongcwele ongakuqinisekisa khona ke angikwazanga ukukholwa ukuvuka bengingeke ngibe nalutho ngaphandle kwesayensi yezenkolo noma bengingeke ngibe nalutho ngaphandle komcabango wengqondo kodwa namuhla asidingeki ukuba umcabango wengqondo ulungile isayensi yenkolo ilungile kodwa sinobufakazi obuqondile umoya ongcwele ungufakazi bokuvuka kwenkosi uJesu akuqondwa kahle kakhulu ngabantu namuhla osukwini lwethu akuqondwa kahle kodwa yithemba ngenkathi enikeza umyalo wokugcina lapho ngenkathi ethi hambani niyezweni lonke nishumayele evangeli kukho konke okudaliweyo okholwayo abhaphathizwe uyakuzindiswa kepha ongakholwayo uyakulahlwa lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami bayakukhipha omoya ababi bayakukhuluma ngezilimi ezintsha uma bephatha izinyoka noma izinto ezibulalayo akusoze kwabalimaza bayobeka izandla zabo phezu kwabagulayo futhi bayosinda zona kake impela izinto engizenzayo nani niyakuzenza ezinkulu kunalokhu ngokuba ngiya kubaba wami omunye uthi mfothi Branham ngabe lokho kuthunywa okukhulu wafinyelela ezansi kuze kuba namuhla na impela isikhathi eside kangakanani na kulo lonke izwe abangaki na kuzo zonke izidalwa nakho lapho khona ukukukholwa kungukuphila kuphakade ukukwemukela kungalo kufanele ngikukholwe na ubuyosho ngoba yizwi likaNkulunkulu kunjalo uNkulunkulu angeke yahlehlise izwi lakhe uQobo uNkulunkulu eke wakhuluma izwi uzofanele yahlale nalo ngingasho izwi futhi ngilihlehlise ungenze okufanayo kodwa uNkulunkulu angeke uma ikhuluma izwi uzofanele yahlale nalo futhi washo lawo mazwi ngakho ke uNkulunkulu uyalihlonipha izwi lakhe futhi uvuko lubaluleke kakhulu nje namuhla futhi lungokoqobo nje kuyo yonke inhliziyo yomuntu olukholwayo njengoba kwakunjalo kuMaria Magdalena nalabo ababemethileni ngalelo suku ekuseni abambonayo nango futhi lapha igama lakhe labizwa Maria futhi waqalaza wayesethi Raboni noma Nkosi lokho kungokoqobo nje kuyo yonke inhliziyo kulokhu kuza ezele ngokusha ngumoya kaNkulunkulu ngamandla okuvuka njengoba kwakunjalo kulowo wezifazane emi ethineni ngalokho kuza manje awukwazi ukukwenza emqondweni wakho uQobo awukwazi ukukwenza ufana nokuzama ukubeka iphepha esakhiweni noma ukusipenda lapho izimbo zizimbi kakhulu lapho isisekelo silahlwa uma uhulumeni egxeka indlu izisekelo zibolile ungakha kanjani phezu kwaleyo ndlu na wakhela ukuwo kuphela ungakhatheleki ukuthi upenda kangakanani ngaphakathi lihle kangakanani iphepho lifakayo kuso mangaki amathayela okufulela owabeka phezu kwazo zingaki izindawo ezingcwele oziphakamisayo zingaki iziphambano ezinezifanekiso sikaKristu ozifaka kuso sifanele siwe ngokuba isisekelo asilungile isisekelo sibolile futhi umuntu ngendlela yakhe siqo yokucabanga kwengqondo unephutha kwasekuqaleni ungowezizwe kuNkulunkulu uyanqunywa engenathemba engenaNkulunkulu engenazihawu futhi into kuphela angayenza ngokufika futhi emukele uKristu bese kuthi ke umoya ongcwele ungene nomqondo wokuKristu usukuwe.
Jesus said the Father that sent me is with me.
Amen.
Oh my. What a declaration.
Amen.
What a word.
UJesu wathi ubaba ongithumileyo unami ohe yeka isimemezelo yeka izwi ubaba ongithumileyo uza nami lalelani futhi njengoba ubaba engithumile nami ngiyanithuma akakuthumi kuphela kodwa uhamba nawe ngizoba nani ngisho kini kuze kube sekupheleni kwezwe. Konke kwakukuNkulunkulu kwathululwa kuKristu futhi konke kwakukuKristu kwathululelwa ekholweni ibandla uNkulunkulu nawe bheka nginani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe loko kuyisimemezelo sezwi likaNkulunkulu, iloko iphephela likushoyo, iloko engikukholwayo, futhi uma besifanele sikumele sodwa, sikumelele, ngokuba kuyizwi likaNkulunkulu, wonke umuntu owake wafika, noma ikuphi, wayefanele ame yedwa, ezinkolelweni zakhe kuphela. Loko akukho ekubambisaneni munye kuphela oyohamba nawe uthi lawo nguye owenza isitatimende inkosi uJesu yiyo eyonyathela izigodi nawe izodabula kuze zonke izindawo ezinameva futhi ikhwele zonke izintaba eceleni kwakho zibophele ejokeni kanye naye ngokuba ijoka lami lilula nemithwalo yami lula ungaboshele ejokeni nezinto zezwe ungaboshele ejokeni emiphakathini nasezinhlanganweni ezahlukene zibophele ejokeni wedwa kanye nenkosi uJesu Kristu ungumyalelo wokuthi ungakwenza kholwa futhi ubone ukuvuka manje laba abapostoli bese ngamadoda ayehambe noJesu aye ake haba nenhlanganyelo naye bahambisana ngokwemvelo njengamadoda namhlanje kodwa behluleka ukuqonda ukuthi wayengubani
Jesus said the blind Pharisees He said, "Oh, you
Jesu wathi abafarisi abayizimpumputhe wathi wo niyayithanda imiyalo kaNkulunkulu qaphelani futhi nizenze ize ngamasiko enu yabo babelapho ke abafundisi izifundiswa abafundi basekolishi futhi umphalo washo ngomsobalo ukuthi uJesu uyofika ngendlela afika ngayo kodwa amasiko abo awakufundisanga ngale ndlela Baza mukukuhlekisa konke kusuke futhi bathi bakungesinye isikhathi lezo futhi lokhu kuzoba ngesinye isikhathi kodwa uNkulunkulu ufika ngokufanayo nje futhi lamuhla njengoba kwakunjalo ngale nkathi kunjalo namanje bayibeka lengcenye iceleni nalengcenye iceleni futhi bathi uNkulunkulu wenza ngaleso sikhathi ngeke akwenze manje lokho kusiko okwalolu usuku unguye izolo lamuhla naphakade Lo ngumbhalo yiloko esikholwa ukuthi kuyiliqiniso yiloko esikwamukelayo ukuthi kuyiliqiniso uyafana ngomgomo uyafana ngamandle uyafana othandweni uyafana ngayo yonke indlela ayeyiyo ngale nkathi manje uye wafika nebandla njengoba uNkulunkulu wamthuma futhi wahamba naye Ngakho ke futhi uNkulunkulu wamvusa ukuba uNkulunkulu wayengenaye wayengeke emvuse ngosuku lwesithathu ngakho ke ubaba owamthumayo uhlala enaye njalo waya naye ethuneli futhi wamvusa ngosuku lwesithathu manje njengoba uNkulunkulu wangithuma wathi nami ngiyakuthuma ngizoba nawe uwe njalo kuze kube sekupheleni kwezwe ekuvukeni lapho iPasika lethu lifika uyoba lapho ngokufanayo njengoba uNkulunkulu ayenjalo ngalokho kubusa kwePasika wamvusa kwabafileyo manje emfanekisweni walokho uye waletha lokhu ngaphambi kokuba kube nokuvuka kufanele kube nokufa ngokuba kufanele kube yinto eyodwa bese ke emuka bese ke ebuya ukuba kube ngokuvuka kusho ukubuyiswa futhi ngaphambi kokuba umuntu avuswe ekuvukeni kanye noKristu uzofanele afe kuye uqobo afe kubo bonke abalingani bakhe bezwe afe nya kuyo yonke imikhuba yakhe yezwe afe kukho konke kokungabesaba uNkulunkulu futhi avuswe kabusha Bese ke ukuthululwa kukamoya ongcwele ukuthululwa kwakhe uqobo nokungena njalo kukamoya ongcwele kugcwalisa leyo ndawo khona ke uyinto yokukholwa uNkulunkulu ubekeze bona njengoba uNkulunkulu ebona akaboni njengoba abafundisi bebona akaboni njengoba amalungu ebandle bona ubona njengoba uNkulunkulu ebona bese ke bona ukuthi uKristu nguye izona lamuhla laphakade khona ke uyabona ukuthi amandla kaNkulunkulu makhulu nje namuhla njengoba njalo ngale nkathi futhi esimweni sakhe sidala senyama ungahle umfundise umphucule umnikeze imifundaze ungahle kumbeke emabandleni yangcono kuna wonke kumnike izihlalo zikanokusho ezinhle kakhulu amalunga angcono kuna wonke akasoze ahluka aze afe kuqala khona ke uphinde avuswe kabusha Nomoya ngcwele ombizayo futhi wamthuma unaye kuze kubese kupheleni konyaka. Amen. Wo ngiyazi ukuthi lokho kuyashaqisa kodwa kuliqiniso. Manje-ke uma uKristu bekithi namuhla ubezokwenza izinto ezifanayo azenza ngenkathi yelapha emhlabeni. Uma iNkosi uJesu ivukile kwabafileyo namuhla futhi iphila phakathi kwethu futhi yathi izinto ezifanayo engizenzayo nani niyakuzenza ngokuba ngiya kuba nani kuze kube sekupheleni kwezwe. Manje-ke yinye kuphela indlela yokufakazisa ukuthi ngabe uvukile kwabafileyo. Lokho ngukuthi lapho ibandla elikukholwayo lokho uKristu uzozazisa yena uqobo kulelo bandla ngamandla akhe afanayo okuvuka kwakhe. Kufanele kube njalo bangane. Lokhu kuphakathi kokuthi izwi likaNkulunkulu noma liyincwadi edukisayo unjalo kuphakathi kokuthi ilungile noma ilungile futhi kuphakathi kokuthi kulungile noma kulungile wonke amazwi aphefumulelwe noma akukho nelilodwa kuwo eliphefumulelwe ngifuna ukukukholwa. UPawulu wathi angigaze ngize kini ngishumayela ngamazwi ahungayo nokuhlakanipha kwabantu ngokuba uma ngikwenzile khona-ke ukholo lwenu beluyokwakhelwa phezu kokuhlakanipha kwabantu. Kepha ngize kini ngishumayela evangeli lamandla kaNkulunkulu ukuvuka kwenkosi uJesu ukuze ukholo lwenu luqine. UPawulu akazange neze yafike nezipiliyoni ezithile zasekolishi ukuzopholisha futhi akhiphe futhi anezele kulo. Wathi ngiza ngazi into eyodwa kuphela, uKristu owabethelwa. Ngiza nje kuphela ngazi into eyodwa, nginishumayeza amandla okuvuka ukuthi uKristu nguye izelo namuhla naphakade. Futhi kwabaseGalathiya isahluko sokuqala ivesi lesishiyagalombili wathi umengelo sishumayela noma yini enye mayibe ngeqalekisiweyo kini. Kunjalo manje ingabe wavuka na? Silapha namhlanje kuseni ukuzobuza umbuzo. Ingabe wavuka na? Manje namuhla imikhosi ishiwo emhlabeni wonke futhi bazungeza nokukhulu abanye babo bephethe ubuhlalu bomkhuleko beyisho lokho kukubo. Abanye bayahamba beqhosha ngehlelo likhulu abakhonza kulo lokho kukubo. Abanye bamisa iziphambano ezinkulu namapiano nama-okani nezakhiwo zesonto ezinhle futhi bathi bheka lokho esinakho okungcono kunakho konke kwedolobha kuza esontweni lethu. Kulungile lokho kukubo kodwa angazi lutho ngaphandle kokuvuka kwenkosi uJesu noma kusesibayeni noma kusesitebeleni noma kungabe kukuphi. Akukho engifuna kukwazi phakathi kwenu ngaphandle kokuvuka. Angifuni ukuzwa ukuthi umuhle kangakanani ngoba awumuhle kwasekuqaleni, asibahle kwasekuqaleni. Yinye kuphela into engifuna kuyazi ukuvuka kwenkosi uJesu obekuyisenhlizweni yomuntu. Manje-ke uma uKristu efile ya engafile kodwa wavuka futhi khona-ke unathi. Manje-ke izinto ezifanayo azenza ngenkathi yelapha emhlabeni ubophezelekile ukuziveza futhi ngokwezwi lakhe ubophezelekile. Futhi uma leyo nto ikhiqizwa futhi phezu komhlaba into efanayo manje ngenkathi lapha akazange azisho ukuthi ungumphulukisi omkhulu. Ngabe wazisho na? Wathi wayengeyena umphulukisi. Wathi angenzi lutho ngokwami, angenzi lutho ngaphandle kokuba ngibone ubaba ekwenza. Nendodana iyakwenza kanjalo. Wadabula ichibi laseBethesda lapho kwakulele khona izixuku eziningi abakhubazekile, izimpumputhe, izinyonga, izishosha, abasontekile, abashwabeneyo belindele ukuzanyazaniswa kamanzi. Futhi nakho kufika u-Emmanuel, nakho kufika uJesu, izingubo zigcwele amandla. Owesifazane wathinta ingubo yakhe ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kwalokho futhi waphiliswa ngokuphelele. Wamthinta wayesebalekela ezixukwini wase ehlala phansi noma ngabe kwakuyini. UJesu wema waseqalaze wathi ubani ongithintile na? Ungani? Wathi bheka isixuku Nkosi, wonke umuntu yakuthinta. Wathi yebo, kodwa ngibe buthakathaka. Wathi khona kwenzekile futhi waqalaza phezu kwezijameli waze wathola owesifazane. Wathi manje ukukhola kwakho kukuphulukisile kulowo mopho. Niyabo, ukukhola kwakhe kwamthinta. Lowo kwakunguJesu izolo, lowo nguJesu namuhle, lowo kuzoba nguJesu kuze kube phakade. Inqobo nje uma kunesidingo sokuphulukiswa kuzoba noJesu wokuphulukise. Inqobo nje uma kusenesoni okufanele sisindise kuzoba noJesu ozomsindisa. Lowo nguye. ngikade dlule kulezo sixhuku esikhulu wawelela lapho futhi waphulukisa indoda elele ohlakeni wamuka futhi wayishiya ngani bafundi bamajuda bathi ngani bheka lapho bheka lezo sixhuku ungani engazange ayenga lapho futhi aphulukise lona na ngingakukholwa nobunye nokunye okunjalo bambuza babone le ndoda ayithwele uhlaka lwayo ngesabatha wathi ngiqinisile ngijikini indoda yanengeze lutho ngokwayo niyabona lapho anikeza khona lonke udumo na noma imuphi umoya kankulunkulu weqiniso uyokwenza into efanayo uyonika udumo kunkulunkulu ngaso sonke isikhathi wathi indodana ayinakwenza lutho ngokwayo kodwa lokho engibona ubaba ekwenza leyo yizinto engizenzayo ubaba wenza kuthize futhi uyangikhombisa futhi ngiyahamba ngikwenze uma lowo kwakungujesu ngaleyo nkathi kufanele kube ngujesu namuhla kunjalo wama ezethabelini zabantu futhi wayekwazi ukubona imicabango yabo wayazi ukuthi yini eyayingalungile ngabo wabuka ezethabelini zakhe izikhathi eziningi wayesethi kungani uzindla enhliziyweni yakho futhi usho izinto ezehlukile na owesifazane wenyukela kuye emthenjeni ngesinye isikhathi wathi ngiphuzise wathi ngani akusile isiko kini majuda kucela amasamariya kanjalo wathi asidlelani wathi kodwa ukuba bewazi ukuthi ubukhuluma nobani ubuyocela kimi okuphuzwayo Oh manje wathi lokho bekungaba kanjani kanjani lokho na futhi wathi hamba uyelanda umyeni wakho wathi angina ndoda wathi kunjani buyina izihlanu futhi wathi lo ozohlala nayo manje akuyona indoda yakho wathi mnumzane ngiyabona ukuthi kumprofeti wathi manje ngiyazi ukuthi lokho kuzoba yizibonakaliso zikamesiya wathi ngiyazi ukuthi lapho umesiya efika uyositshela lezi zinto kodwa wena ngubani na Uthe nguye okhuluma nawe.
There you are. What was that? A sign of the Messiah.
Nako lapho khona kwakuyini leyo na isibonakaliso sika Messiah. Amen. Qaphelani futhi phakathi lapho abakuqondanga ngokuyikho. Babeka qondi ukuthi kwakusho ukuthini lokho waphuphuthekisa amehlo abo izimangaliso zakhe nezinto zaphuphuthekisa amehlo abo kunjalo nanamuhla. Izinto ezifanayo zizophuphuthekisa amehlo engqondo yenyama ngoba ayikwazi ukuqonda izinto zikaNkulunkulu iphambene noNkulunkulu iyisitha sokukaNkulunkulu umqondo womuntu uyisitha kuNkulunkulu ufanele ubume emqondweni wakho siqu womuntu futhi uzalwe kabusha ngomoya ongcwele futhi ufake umqondo kaNkulunkulu kuwe khona ke ungazikholwa lezo zinto bese iba ngokoqobo amen
Manje
qaphelani ngekathi lapha izinto azenzayo ngekathi emuka wathi ebandleni lakhe emva kokuvuka kwakhe wathi bheka nginani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe amehlo abo avuleka bakuqonda uPetru nabo ngaphambi kwalokho emva kokuba umngane omkhulu naye wahamba naye wakhuluma naye futhi uPetru wathi wo ngitangele kakhulu emva kwalokhu kufa phezulu lapho futhi bambela ngitumele kakhulu ngikholwa ukuthi ngizovele ngiyodoba ngakho ke abafundi babeminga khona basebethi sizohamba nawe nje ngakho ke kude bathola inetha labo betangele amakholwa ake isayense yezenkolo yengqondo bakholwa kanye kokwemvelo kodwa ngenkathi kufika ukuvivinya okuncane konke kwaba yizicucu Manje lapha angidlosile ukunilimaza kodwa ngifuna ukuniqondisa yabo lokho kukhombisa nje lapho umuntu enokholo lengqondo kuphela ukuthi yebo lelo yizwi likaNkulunkulu ya ngikholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu namuhla bese ke lokho yiloko kuphela onakho ukuthi umazeka kokuqala kuncane kuyavela ebandleni lakho usuka uhambe uqhubeka uphume yabo ungahle ube ngumngane kuye kodwa awumazi emandleni okuvuka kwakhe Akazange ndangezikathi sizode engqoko ePentecost ukuthi lowo mshumayeli uPetru ake asho into efana naleyo lapho sebelungele kumbulala babezomlekisa iziphambanweni wathi angifanele ngisho nokufa kanjalo phakamisani izinyawo zami ikhanda lami libheke phansi ngoba inkosi yami yafa kuleso simo ikhanda layo lingaphezulu Yebo, neze, neze. Yebo, waye no Christu ngalezo sikhathi. Kodwa ke uChristu waye kuPetro. UPetro waye hola ngaleyo nkathi. Futhi emva kokufika kukaMoya Ongcwele. Kodwa ke uMoya Ongcwele wawuhola. UPetro waye ngemuva. Kwase ke kuhola uMoya Ongcwele. Manje uma usanda kuthola uma unemizindlo emihle uzohlala phansi uzame kuzindla ngeBhayibheli uzindle wayengavuka kanjani kwabafileyo na lezi zimangaliso nezinto obezingenzeka kanjani namhlanje kuleli zinga elikhulu lempucuko isayensi esiphila kuyo na uzama ukuzindlanga lokho kuphela kakhulu nje kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi awusoze wamazi ngokuzindla uNkulunkulu akaziwa ngokuzindla uNkulunkulu waziwa ngokukholwa wena uyakwamukela wena uyakukholwa ungeke wakwenze kuze kwenzeke okuthile kuwe khona ke uMoya Ongcwele uyangena futhi wena ube nomqondo kaKristu Kaphela bona ubusi bonke badoba futhi kababambanga hlanzi uyadumaza kakhulu ngakusase kuseni ekuseni kakhulu inkonzweni yokuphuma kwelanga babheka ngaphesheya kosebe futhi nakho kuJesu kodwa babengamazi leyo ingxenye edabukisayo babengamazi Ngobunye busuku isikephe sidala sase sizocwila phandle lwandle esimpephweni futhi lakho kufika inkosi ethandekayo ihamba ibheke ngakubo bathi ho suka isipoki isipoki asifuni ukuhlanganisa nalutho nakho into kuphela yayingabasiza yayisethuze nabo futhi babeyesaba futhi bangathi ngingasho lokhu kini bantu namuhla eningakaze namukele uMoya Ongcwele ngiyaqonda emazingeni ebandla sinokwenziwa enhlekisa kuningi sinabaningi abazenza sengathi banomoya ongcwele kuyilapho bengenawo kunjalo ngakho ke seningenile emazingeni enu laphaya futhi nizisho ukuthi ningamalunga ebandla futhi abasiwo kunjalo Ngakho ke lapho kukhona ucwepheshe kukhona ukuphikisana khumbula lokho lapho kuyizithunzi kukhona kwangempela lapho kukhona idwala bumbulu kukhona la ngempela futhi lapho kukhona umuntu okolodelayo futhi enza sengathi unomoya ongcwele kukhona umoya ongcwele ngempela khumbula lokho futhi yona impela into ezokusiza yona kange into ezokukhulula into ezonikhipha endlini yenu yetilongo yesiko inikhiphe ezindlini zenu zetilongo zokwesaba nokuphatheka kabi Ndayoda eyonisusa kumdavuza futhi inenze isidalwa esiphilayo futhi into eyonivusa kezinsuku zokugcina imeduze kwakho ngo futhi uyayesaba ungesabi nguye yimi wathi ningesabi yimi kodwa babe kwesaba besaba ukukuthatha izwi lakhe ngakho wathi kungukuthi ungesabi yimi uJesu wababuza ukuthi babenazo yini izinhlanzi bathi khabo wathi sishikashikeke ubusuku bonke bafika kwini futhi bathola izinhlanzi iziphekiwe futhi izibekwe lapho sezilungiselelwe bona wayazi kaleso simangaliso kwakunguye abanye ababili njengoba bekijima endleleni emawuze lalizisani manje njengoba sesivala endleleni eya emawuze kolunye usuku emva kokuvuka kwakukhona ababili umunye uKleophase nomngane wakhe isabatha elihle kusiyeni kanje iphazika elihle lokuqala
observe the word
Eduze manje bekisisa izwi lungela futhi njengoba babegcina iphasika lokuqala bedumazekile bedangele ngoba kwakufike indumalo kahle kube nabesilizwe nabesifazane lapha namuhla lokugcina leliphasika ngenxa yokudumazeka okuthile kukhona okwenzekayo kodwa khumbulani nje inkosi uJesu ivukile thineni namhlanje uphila phakathi kwabantu Izikhathi eziningi lapho ngisesikoleni sasifunda ngesayensi yezitshalo bengilokhu ngifunda ngesayensi yezitshalo isayensi yezitshalo kimi ayiyona impilo yezitshalo kakhulu kakhulu kubheka ukuthi isitshalo sikhuliswa kanjani nokuthi ilanga lifika kanjani kanjalo njalo isayensi yezitshalo kimi nguye owangidala ungumenzi owakhulisa isitshalo Oh zinhle kanjani lezo zimbali zephasika zibheke oh hey izimbali ezinhle ezihlala nqa zonke akekho owayekwazi ukubheka ebusweni bomunye athi akekho uNkulunkulu futhi abe olungile ngokwengqondo Futhi namba sebedumazekile manje sebebuyele ekhaya awu saqala besicabanga ukuthi kuzolunga kodwa sifanele sibuyele ekhaya manje khona ke endleleni ebuyela emawuse wathi besahamba betangele bona ingxoxo yayilungile babekhuluma ngaye kungaleso sikhathi lapho avela khona futhi ingaleso sizathu engabonakali kwabaningi bethu namuhla izingxoxo zethu zikhuluma ngakho konke okunye ngaphandle kukakristu sihlala sikhuluma ngokuthi sizowenza nini umsebenzi noma sizokwenzani lapha
Let your conversations be on
Izingxoxo zenu mazibe kuKristu ngaleso sikhathi lapho ibonakala khona ilapho ukhuluma ngaye khuluma ngaye base behamba bekhuluma ngaye nokho babemthanda babengazi ukuthi wayevukile kwabafileyo
Many people today who really love the Lord Jesus.
They are not going to be able to do it. Ngambona emi ngasethudeni likaLazaro lapho umuntu wayesenezinsuku ezine efile wayesethi Lazaro phuma oh lowo muntu wayengake ehluleke kanjani na angaze yasenzele phansi kanjena manje simbi ekudumazekeni nasehlazweni na sibuyele ekhaya ubuyoqala ukudoba nokubaza futhi yabo ngabe lokho kuyena nje umKristu wesimanje namuhla na oh ukuphulukiswa makwenzeke futhi bamemeza ukunqoba amandla kamoya ongcwele anawe futhi bamemeza ngokunqoba futhi labo abagcwaliswe ngempela ngomoya ongcwele bahlala benjalo phansi ohambweni lwempilo kodwa umuntu osahamba ngomqondo wenyama makuqhamuke ukudangala okuncane ukhona okungahambi kahle futhi bayahamba bethi awu bengicabanga ukuthi kulungile kodwa oh hey kubuke manje ngangicabanga ukuthi lelo bandla elincane belingasoze lehluleka ngacabanga ukuthi lo muntu unomqondo wakho entweni engalungile nebo beka umqondo wakho kuye ongeke ehluleke inxoxo yakho mayingabi ngebandla lakho kodwa ibe ngenkosi yakho lowo nguye hhayi ngomakhelwane wakho kodwa ngenkosi yakho izinxoxo zenu mazibe ngaye Konake lapho behambisana bekhuluma ngokuphazima kwezo umuntu ojwayelekile nje wayengeyena umbhalo omkhulu wayengafundile wayengenamfundo ngokwazi kwethu akazange aye esikoleni usuku empilweni yakhe kodwa wayenokuhlakanipha ngaphezu kwanoma yimuphi umuntu owake waphila Wathi abafarisi bebona ukuhlakanipha kwakhe bathi wafunda kusiphi isikole na wavelaphi na watholaphi lamazwi na yena kwenza kanjani lokhu na thina akezi neze ngamakolishi ethu akakhulumi njengomunye wabantu bakithi avelaphi lamazwi na futhi bakhubeka ngoba wayengeyena weqembu labo akazange azihlanganise nabo wathi qekelele egama ngokuba wayengunkulunkulu Nango emile futhi wazenza waziwa wathi uma ningangikholwa kulwani imisebenzi engiyenzayo bayafakaza ukuthi ubaba ungithumile wathi lemfundo yami ngamanye amazwi kanje uma imfundo yami ingakwanelisi kulengazelela kwakho uma iziqu zami okungukuthi anginazo kodwa iziqu zami idiploma yami ayiveli emakolishini idiploma yami imisebenzi engiyenzayo ubaba ngijume yona iyidiploma yami Leyo idiploma njalo kuna wonke ngiyaziyo uNkulunkulu sipha amanye lawo madiploma imisebenzi engiyenzayo iwubufakazi bokuthi ubaba ungithumile uba lokho kungenele ikholweke esikhundleni sami manje mkapeleni oh ngiyamthanda njengoba ngimbone hamba lapho futhi wathi kungani nitabugile na yide kwenza uzwela ngalendlela na yeka usuku oluhle bheka ukuthi konke kubukeka kanjani wathi ya bathi siyazi kodwa besithemba bathi ngabe wena uyisihambi nje lapha na kungani bathi awazi yini ukuthi Jesu waseNazaretha indoda eyagunyazwa nguNkulunkulu ngezibonakaliso ezinkulu kanjalo njalo na samlandele iminyaka emithathu nengxenye futhi futhi uPilato wambethela futhi wambela bamfaka ethuneni ngani bathi sasinethemba lokuthi uzoba yinkosi umholi omkhulu futhi manje ulele lapho usethuneni egqunyiwe futhi elele ethuneni ngani wathi aniyazi imibhalo na oh ngiyawuthanda lokho wenzani na waqonda ngqo emibhalweni ukufakazisa amaphuzu akhe futhi noma yimuphi umoya kaNkulunkulu weqiniso uzoqonda ngqo emibhalweni wenzani na wabuyela eTestamenteni elidala izincwadi zikaMose futhi baqala ukukhuluma ngoMose langabanye abahlukahlukene ukuthi basho kanjani ukuthi uJesu wayezofika ukuthi wayezohlupheka kanjani nokuthi wayezokwenzani wathi anazi yini lokhu umbhalo izwi na wathi anazi yini ukuthi lelo zwi elalikhona emuva lapho lenziwe laphila na anazi yini ukuthi uKristu kwakufanele avuke kwabafileyo na futhi lapho cha besingakwazi lokho abantu abalungile abamthandayo kodwa babengazi ukuthi wayevukile kwabafileyo kunjalo namhlanje into efanayo namhlanje ngamashimfo wethu tate wo kwangathi uNkulunkulu angavusa ingaphakathi lakho abantu abaqondi ukuthi uvukile kwabafileyo akafile uyaphila futhi waphuma ngaphansi kokuzifihla wabonakala kube esesibweni somuntu angahle abonakale kuwe ngesimo somakhelwane wakho angase abonakale kuwe ngesimo somfundisi noma umama wakho uKristu ubonakala kuwe kubantu khona ke phatha wonke umuntu ngokufanele yiba nomusa yibani ngomakhelwane nibe nothando uKristu usemuntwini uKristu kuwe ithemba lenkazimulo futhi njengoba uqhubeka futhi abantu babonakala kuwe umuntu onomusa uqala ukukhuluma nawe ubalalele awazi kungenzeka kube nguJesu okhuluma nawe niyabo uyavela ngizoba nani ngisho kini futhi njengoba nenza kulaba nenza kimi oh uma usuqala ukukubheka ngalendlela isiko elidala liyawa yabo akubi uhlobo lwamagama nokumenyezelwa kwamagama amaningi kakhulu ehlanganiswa ndawonye kuba uqinise liphilayo ukuthi uKristu kithi manje umoya ongcwele uhamba uye muva naphambili kuwo wonke umuntu etabula ezinhliziyweni ephenya elahla izinsalela ukuphila phakathi lapho futhi njengoba ukuvuma uyakubamba phambi kukaNkulunkulu negazi liyakuhlanza amen manje ke lapho behamba manje bhekane kwase kuqala kuhalala wo ngiyakuthanda lokhu nje ngifisa sengathi ngabe nginokunye okwengeziwe ohe bengingazi ukuthi bengimude kangako bhekane kwase kuhalala ngizovala
did you notice now listen close it was getting towards evening
itaphelile na manje lalelisisane kwase kuhalala futhi wenza sengathi wayezodlula futhi abashiye kodwa bamncenga ukuba angene ngiyazibuza ukuthi ungakanani ukuncenga esiyokwenza namuhla na ngiyazibuza ukuthi wenza okungakanani njengamanje na oh Nkosi ovukile manginceke wena ukuba ungene enhlizweni yami ngena nami ngifuna ukukholwa ngiphile impilo ebuKristu ephakathi nendawo ngakho ke mina ngokukholwa nje olwazini lokukholwa nokungena kunye ukukholwa kobuhlakani kodwa ngifuna ukwazi wena emandleni okuvuka kwakho ngokuba lesi yisikhathi kuphele ngizodingeka ngenze amalungiselelo ngifuna ukwazi wena lapho ngibeka ekhanda lami phansi ukuba lingaphinde livuke ngifuna ukwazi wena emandleni ovuko lwakho angifuni nje ukuqagela ngakho ngifuna ukwazi wena uzongena nje futhi uhlale nami na usuku seluphelile qaphelani ngekathi bengena ngaphakathi bavala iminyango wayengakhuluma nabo ngaleyo nkathi yeke umehluko awenza kulabo bantu bona bemi ogwini babengamazi babenayo isikhathi eside panange kacho Kristu age wanga pagati hayu Kristu ngapanze elifunda ethi yebo kunjalo kodwa Kristu ngapagati ethi kunjalo niya uthola mehlukana uKristu ngapagati kuthi wathi uma ege waba ngaphakathi umnyango uvaliwe khona-ke wazibonekelisa yena uqobo kubo ngendlela enze ngayo okuthize wathatha isinkwa wasihlephula futhi bapheka bathi munye kuphela umuntu emhlabeni owayengenza lokho futhi lowo nguye indlela yenze ngayo kuthize hhayi indlela abumba ngayo intshumayelo yakhe ngoba babenenqaba yezazi zezenkolo zenza lokho hhayi indlela agqoka ngayo ngesitayela sasehollywood kuyoba njalo namuhla hhayi lokho kodwa indlela yenze ngayo kuthile babazi ukuthi leyo kwakuyindlela yakhe yokwenza namehlo abo ayesevuleka base bebazi-ke abazange bamazi izinsuku ezimbalwa noma abafundi abambonanga ngaleyo ndlela abazange bavalelwe phakathi naye abazange bamazi ngenkathi bembona kodwa labo abake bavalelwa ngaphakathi bazi ukuthi kwakuyinkosi yabo futhi ngifune niqaphele ukuthize eduze manje ngaphambi kokuvala vala kwathi kuseni kakhulu lapho umariya magdalena nomata babesethuneni kuqala lalelani okokuqala ekuseni ngalolo suku ukristu wazibonakalisa ebonakala phakathi kwabavuka ekuseni kakhulu futhi akabange esakukhombisa futhi phakathi nesikhathi sosuku kwaze kwaba yisikhathi sokuhlwa waseke ezazisa yena uqobo futhi ngokuba wayengu-alfa no-omega kuyoba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa indlela enkazimulo nakanjani niyayithola ngenkathi uKristu ezazisa yena uqobo ngosuku lwasekuqaleni nabapostoli ekuvukeni ngezibonakaliso nezimangaliso ezenziwa nguPetru, uJakobe, uJohane kanye nabo wazazisa yena uqobo kubantu kanjani na emandleni okuvuka kwakhe lalelani ngezibonakaliso nezimangaliso nezimangaliso azenzayo ingabe kunjalo na wazazisa yena uqobo manje sifikelele osukwini olukhulu usuku seluhambile ngabafundisi abakhulu u-Augustine ongcwele uze kwehlele kuMartin Luther uJohn Wesley uCalvin uKnox bonke labo kwehle kuwo wonke unyaka we-Methodist unyaka we-Baptist unyaka we-Nazarene unyaka we-Pilgrim Holiness unyaka we-Pentecostal yonke le minyaka isidlulile ilanga liyashona wathi kuyoba ngukukhanya ngesikhathi sokuhlwa kuyoba nosuku kwasho umprofethi olungayi kuba yimini futhi aluyi kuba ubusuku kuyoba njengenkungu nje futhi namuhla yileyo ndlela umhlaba uhambe ngayo kusukela ekuseni kokuqala kokuvuka kwenkosi uJesu nalowo nyaka webandla wokuqala emuva lapho onyakeni webandla lase-Efesu wona impela unyaka wokuqala lapho uNkulunkulu uzazise ngezibonakaliso nezimanga nezimangaliso wafiphala kobaba basekuqaleni wehle kwedlule ebandleni elikatolika kuye enguqukweni wehle kudlule lapha babenokukhanya okwenele ukukholwa ukuthi wayeyindodana kankulunkulu babenokukhanya okwenele ukumemukela njengomsindisi womuntu siqu futhi kuqhubekile kwehla kepha amafu obumnyama abafundisi bebopha abantu bethi izinsuku zezimangaliso sebedlule zonke lezi zinto sezadlule eminyakeni eminingi edlule usuku olumnyama hhayi olumnyama ngokuphelele babekwazi ukuqhubeka nokuhamba kodwa kwakunge kuhle kakhulu kodwa mfowethu uNkulunkulu wethembise ngenkathi ilanga selishola emhlabeni wasetshelelanga ukuthi kuzobanga ukukhanya futhi ngokuqiniseka nje njengezwe leli phepheli liyincwadi yasempumalanga libhalwe ngamasiko asempumalanga ibhalwe ngeyasempumalanga imani ulwimi empumalanga ilanga liphume empumalanga lishole entshonalanga futhi kubantu basempumalanga babe nosuku lwabo lokuhanjelwa ekuvukeni kokuqala nelanga selifikile kuyo yonke iminyaka nempucuko yaqala isuke empumalanga iye entshonalanga futhi ngaphambi nje kokuba ilanga lishone lapha kulo mkhathizwe osentshonalanga kuzoba ngukukhanya futhi yedagange inkosi uJoseph usiwe iyoze ngamandla ayo afanayo njengoba azazisa kuMaria Magdalena nabanye kuqaleni uzazisa emandleni okuvuka kwakhe onyakeni okugcina kuphi na ngesikhathini sokuphela wathi ngene sekudlile usuku luchithe kahle sekuyahwalala ngeke yini ungene na futhi bamngeniza futhi lapho esengaphakathi wavula amehlo abo wenza okuthile bathi nguye kuphela owayengakwenza buka ukuthi babenjani babengukufika kosuku lonke yilapho izithunge zenkolo zehluleke khona siwagezile amabhodi okuwashela ukusekela izithunge zenkolo ezaya laphaya ukuhambisa izincwajana ithumele laphaya ukuyofundisa isayensi yezenkolo futhi kukhona umuda ubhuda umohamede amasik zonke izinkolo ezehlukele zomhlaba ziphakathi lapho nesayensi yazo yezenkolo efanayo lokho kungaveze into efanayo ubuKristu obungayiveza ngendlela yesayensi ephathelene nengqondo kunjalo futhi yize ingxekelento kuphela kwezintathu yabo kulokhu kuthi kwepasika bayazi noma bake bezwa ngoJesu izingxenye ezimbili kwezintathu zomhlaba zikubukhomanisi nasebumnyameni izingxenye ezimbili kwezintathu zomhlaba azikaze zizwe ngoJesu noma ngokuvuka kodwa mfethu ngenkathi isehlakalo sase-Emawusi esifika eKleophase lapho amehlo abo evuleka futhi baqonde ukuthi babengobani kutemizuzu nambalo yesikhathi bahamba bedla ngamaphasetshe yesikhathi babuyela eJerusalema benezinyawo ezilula benezinhliziyo ezilula betshela abantu siyazi ukuthi inkosi yethu ivukile kwabafileyo ngokuba siyibonile futhi siyazi ukuthi ingokoqobo obuyikho yizinsuku zokucina uNkulunkulu uzophakamisa abantu ngemiyalezo ngamandla ngokukhululwa ngamandla evangeli ukufakazisa ukuthi uJesu Kristu nguyezela namuhla naphakade ngiyazi ukuthi kuzwakala kujabulisa akubangazi siphilayo esikhathini esijabulisayo yebo kunjalo siphila ezinsukwini zokucina lapho uNkulunkulu ngawonke umprofethi ongcwele ngalo lonke iTestamente elidala ngeTestamente elisha uprofethile ukuthi ngesikhathi sokuphela zona kanye izinto ezenzeke kuqaleni ziyokwenzeka ngesikhathi sokuphela futhi njengoba kubumnyama buyobaleka nokukhanyela evangeli kuyokhanya imihubheni yomhlaba kanye futhi ngaphambi kokufika kwenkosi uJesu uvukile kwabafileyo nguye izolo namuhla futhi uyobaphakathi uJesu Kristu wavuka kwabafileyo futhi uphila phakathi kwethu ngijabule kakhulu ngalokho inhliziyo yami ixuxuma ngale kwamazwi lapho akufanele siqagele ngakho kuliqiniso uNkulunkulu akubusise mngane uma ungakwazi lokho unganaki ukuthi ubani oletha lo mlayezo kodwa naka lokho umlayezo kushoyo ngiyabo kukuwe wena ongaphandle kukaKristu uma ungamazi emandleni yokuvuka kwakhe uma nje ungathathi imibono yengqondo ngakho ungakhulumi ngesayense yakho yezenkolo noma ukholo lwakho lobuhlakani uma kukhona kungakaze kufakazisa enhlizeni yakho futhi inhliziyo yakho idiciziwe ngaphandle futhi yaba yithuna elingela lutho haleluya ezintweni ezindala ezifile zezwe futhi uKristu uvuse kabusha enhliziyweni yakho oh uNkulunkulu kulokhu kusa ginga itshe lokungabaza lisuze futhi sengathi angavuka namuhla enhliziyweni yakho futhi akwenze isidalo esisha futhi ngikhola ukuthi uzofika enkundleni emizuzini embalwa futhi uzokwenza izinto ezifanayo azenza ngenkathi elapha emhlabeni singakhuleka sisakhothamisa amakhanda ethu Baba wethezulwini sesishiywa isikhathi ihora seliphelile kodwa kwakuse kupheleni kwehora lapho wavela khona siyakubonga ngamazwi akho uNkulunkulu siyakubonga ngaleli vangeli esilishumayelayo nesilikholwayo siyakubonga ngaleli vangeli oliqinisekisile ukuthi iliqiniso futhi manje Nkosi Jesu khuluma nemiphefumulo elahlekile abantu abaningi lapha Nkosi abakuthandayo kodwa ngempela abakaze bakwamukele uhamba nabo insuku zonke nguwe owabavimba ukuthi bangabulawa ngaleso sikhathi engozini Kwakunguwe owavimba isiphepho ukuba singaphephuli indlu ngalolo suku ngalobo busuku. Kwakunguwe owafika kubo ngesikhathi sokuhlupheka. Kwakunguwe owabanika umsebenzi ngenkathi babengenawo. Kwakunguwe owaduduza izinhliziyo zabo lapho abathandekayo babo beya ethuneni. Uhambe nabo kodwa nokho abakwazi wena. Nkulunkulu yipha namuhla ukuthi wonke umuntu lapha ongaphandle kukaKristu uzokwenza njengoba uKlophase nomngane wakhe benza. Woza uzohlala nathi usuku lwempilo yami luchithwe kahle. Ngena manje bese wenza indlela yakho. Futhi ngenkathi sisakhothamisa amakhanda ethu noma kuphi ngaphakathi noma ngaphandle, ngabe ukhona umuntu lapha ongathi ngokuphakamisa isandla sakho uNkulunkulu kungezikho kumfowenu kodwa kuNkulunkulu, wo kukhona okwenzekayo enhliziyweni yami kulokhu kusa. Ngiyazi ukuthi kukhona okwenzeka enhliziyweni yami, angisoze ngafana. Ngikholwa ukuthi kukhona okwenzekile selokhu ngingene kulesi sakhiwo kulokhu kuza. Manje ngemukela uKristu enhliziyweni yami njengomsindisi wami. Ngifuna ukuphakamisa izandla zami kuNkulunkulu bese ngithi, Nkulunkulu ngilapha, yilokhu konke ngingakwenza nje ukuphakamisa isandla sami ukukutshela ukuthi ngiyakukholwa. Ungasiphakamisa isandla sakho na? Nkulunkulu akubuzise mnumzane, kulungile. Noma ubani omunye angaphakamisa isandla sakho uthi manje ngiyamemukela. Nkulunkulu akubuzise nenekazi, lokho kuhle. Omunye umuntu njengoba uphakamisa izandla zakho, uNkulunkulu wethembisa ukukunika ukuphila kuphakade. Ozwa amazwi amakhole ngokuthumileyo nokuphila kuphakade. Kayikuze kwahluleleni kodwa wedlulile kufeni wangena ekuphileni. Ungasiphakamisa isandla sakho manje uthi, Nkosi ngiyakholwa. Akekho obukayo nje Nkosi uJesu, nami uma ufuna vele uphakamise isandla sakho uthi manje ngiyamemukela njengomsindisi wami. Ungaphakamisa, uNkulunkulu akubusise wena. Wo, lokho kulungile. Izandla ezingaba amashumi amabili nje, uNkulunkulu akubusise, lokho kulungile. Kwenzani kuwe na? Ngokunika ukuphila. Uphakamisele isandla sakhe enkosini wathi, ngiyakukholwa. UJesu wathi, okholwayo kasoze alahlwa. Wedlula ekufeni wangena ekuphileni. Njengamanje unokuphila okungunaphakade. Awujabulile ngakho na? Ngabe ukhona omunye ngaphambi kokuthi sikhuleke? Omunye uzothi futhi, Branham, kulokhu kusa kwePasika, mina manje ngaphambi kokuba ngize ngibone izibonakaliso ezibonakalayo zokubonakala kukaKristu uma ezokwenza kanjalo, manje ngiyamamukela ngaphambi kokuba ngibone noma yini. Angeke ngifane noTomase ngilinde ngize ngimbone futhi ngimuzwe kanjalo njalo bese ngithi ngizomemukela khona manje. Wathi, mkhulu kangakanani umvuzo wabo ongakaboni ongakezwa noma utho kepha ukholiwe. Ngabe ukhona omunye ongabeka isandla sakho phezulu ngaphakathi noma ngaphandle na? Nkulunkulu akubusise nawe wena dade. Nkulunkulu akubusise wena dade. Nkulunkulu akubusise. Kulungile, amakhanda ethu ekhotheme.
Our Heavenly Father,
Baba wethu osezulwini, wena wathi shumayele yizwi, qinisa kuyisikhathi kungezizo isikhathi. Sola ukhuze ngakho konke ukubekezela nemfundiso. Singashumayeli elinye evangeli ngaphandle kwalelo esiliphathisiwe. UKristu wafa wabuya wavuka ngosuku lwesithathu ngokwemibhalo. Manje uhlezi ezindaweni ezisezulwini ebukhweleni bobukhosi bukaNkulunkulu, enza kunxusela phezu kokuvuma kwethu. Futhi leli yizwi lakhe, ozwa amazwi ami akhole ngokuthumileyo unokuphila kuphakade. Futhi namhlanje kulona osheshisiwe umlayezo ohlakazekile, abaningi baphakamise izandla zabo, wena ubabonile. Ubungahluleka kanjani ngisho ukubabona? Kuyilapho wena wazi wonke umzulili owela emgwaqeni, uyawazi. Unkulunkulu omkhulu onamandla wonke, ubona konke, wazi konke, futhi ungenza konke. Manje ngokwezwi lakho ubasindisile laba esonweni, futhi siyakubonga ngakho Baba. Kwangathi impilo yabo ingaba yinde ijabule, kwangathi bangakukhonza zonke izinsuku zokuphila kwabo. Beza kulobu busuku uma bengakazi bacwiliswe, kwangathi bangeza futhi baphaphathizwe bebize igama lenkosi futhi bagcwaliswe ngomoya ongcwele ngabo lobu busuku. Siphe khona uNkulunkulu othandekayo, sikucela egameni likaKristu.
Now Father, we're entering the service.
manje baba singene enkonzweni ngiyazi izwi lakho alinakwehluleka lasho ukuthi edolobheni lakithi inceku edolobheni lakubo phakathi kwabantu kodwa kabili inkosi ukuvumele ukuba kwenzeke kuleminyaka eyishumi ngeke yini usiphe khona futhi namuhla na iphasika futhi izingqondo zethu zonke zisezintsha phezu kwemicabango yephasika phezu kokuvuka iseyintsha kabusha phezu kwevangeli kulokhu kusa kusukela ekulizweni lishunyekelwa kabili lapha futhi sifuna kubona wena nkosi futhi ngibatshelile abantu ukuthi wena lapha wena wathi wawunjalo ubukhona yonke indawo njalo ungeze manje futhi uthathe amathuluzi empofu njengoba enjalo nkosi enceku yakho empofu na sebenza ngathi namuhla ukuthi abesilisa nowesifazane abahlezi lapha nalabo abasanda kukwamukela uzobona abakwenzile ukuthi akuyona into engamanga inkosi uJesu uNkulunkulu siphe khona ngokuba sikucela egameni likaJesu amen. Yini izizwa nikahle na ngizizwa kanjalo nje nakuba ngikhathele futhi ngikalajiwe likhazimula kanjani izwi manje bangane konke ukushumayela ebengingakwenza ngingithi uku namuhla sengishumayele kabile kufanele ngiphuthume kusasa ukushayela ngifanele ngihambe kuseni kakhulu ngiye eTacoma eWashington ngidlulele eCanada futhi bebefuna ngindize nginyuke ngibe sezinkonzweni kusasa kodwa ngingahle ngishayele ngakho ke manje qaphelani manje konke ukushumayela ebengingakwenza into eyodwa uKristu abengayenza futhi kufaneleke zonke izinto ebengingazisho eminyakeni eyinkulungwane ngini uma ningaphile kukubona manje ngifuna kunibuza ukuthize futhi ngifuna nihloniphe kanjalo nje manje abaningi benu bamile ngiyazi ukuthi nikhathele kodwa ake usinikeze imizuzu embalwa manje ngithathe lokhu qondana ngisho ukuthi kuzokwenzeka mina ngokukholwa ukuthi ngicele uNkulunkulu ukuba enze njalo futhi ngiyamcela manje ukuthi uzoveza umhlangano lapha njengoba enza nje ensimini ukuthi abantu lapha eJeffersonville bayokwazi ukuthi uJesu wavuka kwabafileyo manje sesibe nakho kabili angazi ukuthi ngizobuya nini emva kwanamuhla ejabelakele futhi ngiyalithanda leli elincane ibandla lidala akukuningi kakhulu kubantu abayizihambi kulo kona lapha yizinsalela zeminwe yami nokho kuleli pulpiti minyaka eyishumi nambili yokushumayela lapha ngineminyaka engamashumi amabili nantathu evangelini manje wo ngihambe kude kakhulu ukuthi ngibheke ngisho emuva wo sekibone okuningi kakhulu ngikhathala ukuthi abantu bathini ngiyazi yebo unumzane kule ndaba uma umhlaba wonke usho kwehlukile ngiyamaze ngimkholiwe futhi ngikholisekile ukuthi uyakwazi ukugcina lokho engikunikele kuye okumelene nosuku abaningi babangane abahlezi phakathi lapha kanjalo njalo abanye babo ngaphandle nginodokotela abangani bami abathi ababe babili abazoba khona namuhla futhi ngiyena umuntu oshisekela ngokweqile mina nje uma kuthatha uma ukubiza ngokuthi ukushisekela ngokweqile ukukholwa ukuvuka kukaJesu khona ke ngingoshisekela ngokweqile kulungile ngiyakukholwa ngayo yonke inhliziyo yami manje nansi impikiswano yami ukuthi uJesu wavuka kwabafileyo ngiyakholwa uma avuka kwabafileyo wathi zona kanye lezo zinto engizenzayo nani niyakuzenza ngisho nangaphezu kwale niyakuyenza ngokuba ngiyakubaba wami futhi ngiyakholwa lapho kulokhu kusa kokuvuka uma uNkulunkulu ezovela futhi lapho enkundleni ngesimo ongazi ukuthi nguye ungathanda ukumbona na ungathanda ukufana noCleopas nabo beza na manje ke uma uNkulunkulu ezokwenza lokho nginitshele iqiniso levangeli manje ke manje beyokwenzani uma ebezovela lapha kulokhu kusa na angasho yini ungeza yini uthi ungangisindisa nkosi na ubezothini na ngakwenza lokho mhlawumbe ifela wena eCalvary isizathu lelo yivangeli lakhe wena uthi ungangiphulukisa nkosi na yena uthi ngakwenza lokho mhlawumbe ifela wena eCalvary manje into kuphela ayenga yenza kuzoba ukukhombisa izibonakaliso nezimanga phakathi kwenu lokho bekuyokwenza ukholwe futhi ukwamukele ingabe kunjalo na manje ngicabanga ukuthi abafana bakhiphe amakhadi omkhuleko athile kulokhu kuza uBhili ungitshelile emizuzwini embala edlule wathi aphelile kancanyanyana nje kodwa babengenawo enele ukuba bahambahambe wenyuka ngemva kwamanye futhi walahlekelwe izikhathi zakhe zokukhuphuka ngenkathi eqala ukukhuphuka ukuyolanda amanye amakhadi kwase kuthi-ke umfowethu Neville waqala ukucula ukholo kuphela futhi nabo beza begijima bekhuphukela lapho nomfowethu nabo bakushilo ngani amaculo asevela aculiwe nokunye lokunye ngakho-ke ngidikeke ngiphuthume ngiqonde ezansi futhi abatholanga amakhadi abaningi kakhulu mhlawumbe amashumi amahlanu noma ikhulu into efana naleyo ukuwakhipha mhlawumbe singadlula kaningi ngangokunokwenzeka manje ngifuna nikhiphe amakhadi enu amancane mkhuleko ikhadi elizikwele esincane linesithombe sami kulo futhi ngemuva kwalo kunenombolo futhi sifuna ukufolisa abantu emgqeni ngapha futhi sibakhulekele ngamaqembu nje lapho beza futhi sibakhulekele ngokusemandleni ethu manje nisakhipha amakhadi enu futhi nizilungiselela manje ngifuna niqaphele baningi phakathi lapha abangenawo amakhadi omkhuleko kukhona mhlawumbe ikhulu labantu phakathi lapha abangenawo amakhadi omkhuleko ikhadi lomkhuleko alisho lutho lutho hlobo okuwukuphela kwento elikushoyo ukuthi ube nokholo kuNkulunkulu uJesu wakhulekela abantu kunjalo futhi izikhathi eziningi wayebatshela okwakungalungile kodwa wathi akakaze athi ngikuphulukisile wathi ukukholwa kwakho kukusindisile abantu abadlulayo kwakukhona lowo Bartimeu oyimpumputho emgwaqeni ehlezi lapho enxiba uJesu ehamba mhlawumbe eya kulelo sango lowo mgwaqo osuka lapho uBartimeu wayehlezi khona wawusuka lapha ucishe uye ekhoneni elandelayo futhi nakho kwehla uJesu futhi lapho leso sinxibi esiyimpumputhe sihlezi sincikodongeni laphaya sidazuluka abantu bayampongoloza yeka lo mshisekeli ngokweqile woza mpepezi kungani ungenzi isimangaliso futhi usibonise abantu bethi hosana hosana yena uyinkosi kadavide ndodana kadavide futhi bonke behlukene bexubile noJesu eyangasekhalvari nobuso bakhe uyanga kukho ngiyambona ehamba futhi impilo yakhe encane kuphela iminyaka engamashumi amathathu nanye ubudala wayebukeke mdala bathi wayethi akabe namashumi amahlanu kodwa wayenamashumi amathathu nantathu kuphela futhi lapho wayebheke ubuso bakhe ngezono zeze ziphezu kwakhe nakho konke kugula okwake kwaba khona kulenga kuye futhi wayebheke ngasekhalvari ukuba bethelwe naleso sinxibe sidala eziyimpumputhe laphaya imikhono emanikiniki nakho konke sithi wena ndodana kadavide ngihawukele ngihawukele abantu bathi dlala phansi kodwa uJesu wema waphenduka wabuka emuva ngaleya lapho wayesethi ukukholwa kwakho kukusindisile ukukholwa kwakho owesifazane omncane ompofu kungekho kuningi ongakubuka wazicindezela esixukwini naphansi kwezinyawo zabo waya lapho futhi wathinta ingubo yakhe wagijima wabuya waphuma lapho esixukwini ndawo ndawo futhi wahlala phansi uJesu wema wathi ubani ongithintile na waqalaza wathi ukukholwa kwakho kukusindisile kungani uzindla enhliziyweni yakho na wathi owesifazane emthonjeni wayecabanga ukuthi kufana neme basho ke ngenkathi uFiliphu eza kuye ngenkathi yena okokuqala kwenkonzo yakhe uJesu wayeme emhleni omkhuleko ekhulekela abagulayo nangu uJesu izolo lona kuzoba nguJesu namuhla ngokuba uyafana ngenkathi lokho kukhanya kwakulapho ekuseni kulapha kusihlwa uJesu onguye izolo namuhla niyabo ngokufanayo nje futhi ngenkathi uJesu wayemi lapho kwakukhona indoda eyasindiswa yagijima yaseyilanda umngane wayo obizwa ngonathaneyeli futhi ngakho wahamba walanda unathaneyeli uFiliphu wahamba walanda unathaneyeli futhi wathola unathaneyeli ngaphansi kwesihlahla ekhuleka futhi kwathi uma esembuyisa uJesu wayesefikile wasukuma ezethamelini noma ngabe wayekuphi uJesu wayelapho ekhulekela abantu wabheka ngaphandle wathi bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye ngani wathi ungazi kanjani rabi na noma mfundisi mfundisi ohloniphekile isihloko wathi ngani ngaphambi kokuba uFiliphu wakubize ngakubona ngaphansi kwesihlahla ngani abafarisi bathi niyabo yena ungumpuli ungudevela ungupelza pule kodwa Philip wathini na wathini uNathanayeli na wakichimba wayesewa phansi wayesethi wena indodana kaNkulunkulu wena inkosi kaIsrayeli wathi ngoba ngikutshelile lokho uyakhola na uzobona kukhulu kunalokho ngoba uyikholwa niyabo uzobona kukhulu kunalokho niyabo manje lowo nguJesu ofanayo namuhla manje yasimise umugqa abantu abagulayo futhi siqale ukubakhulekela manje nina phandle lapho ezethamelini ningena amakhadi omkhuleko ngifuna nikholwe nje ngayo yonke inhliziyo yenu uNkulunkulu uze niphulukise nihlezi khona ezihlaleni zenu angaziphendule izinceku zakhe futhi asho into efanayo ayisho ngalonkathi anikukholwa lokho na kulungile namhlanje ngizokutshela ngifuna ukwenze ubani unekhadi lomkhuleko lokuqala na ake sibone phakamisa isandla sakho ikhadi lomkhuleko lokuqala elokuqala elesibili shayana umuqa ngalapha manje kufanele ngibathathe ngamunye ngesikhathi ngoba asikwenzi asinayo indawo yokuma elesibili ubani unekhadi lomkhuleko lesibili ungasiphakamisa nje isandla sakho na ikhadi lomkhuleko lelininikazi lapha elesithathu woza ngapha ngakulo uhlangothi ninikazi elesine onekhadi lomkhuleko ubani nekhadi lomkhuleko lesithathu na angikholwa ukuthi ngimtholile lowo ikhadi lomkhuleko lesithathu ikhadi lomkhuleko lesine ikhadi lomkhuleko lesihlanu ubani nekhadi lomkhuleko lesihlanu na ininikazi emuva lapho kulungile ikhadi lomkhuleko lesithupha elesikhombisa ngeza ngapha kulolu hlangothi khona lapha manje ake elesine elesihlanu elesithupha elesikhombisa angazi kanjani baletheli ngalendlela ngase ngale msamo mhlasimbe mdlawumbe kulungile ngokushesha nje eningakwenza umdlalo opiano yena uzodlala ukholo kuphela uma uthanda anginayo indlela yokwazi ukuthi ubani kuphi kanjani nini ubani manje ake sibone ukuthi bangaki esingabasukumisa ungeza khona manje na lelo ikhadi lomkhuleko lokuqala lesibili lesithathu lesine lesihlanu lesithupha lesikhombisa ubani nelesishiyaga lombili ikhadi lomkhuleko lesishiyaga lombili na khona lapho ndodana ikhadi lomkhuleko lesishiyaga lolunye phakamisa isandla sakho noma ngubani nekhadi lomkhuleko lesishiyaga lolunye mhlawumbe othile oyisithulu futhi akakwazi ukuzwa bheka ikhadi lothile ohlezi eduze kwakho ikhadi lomkhuleko lesishiyaga lolunye ungaziphakamisa isandla sakho isishiyaga lolunye na ngabe kukhona umuntu ongakwazi ukusukuma na uma ukhubazekile awukwazi ukusukuma bazokuthwala ikhadi lomkhuleko lesishiyaga lolunye mhlawumbe baphumile ikhadi lomkhuleko leshumi kulungile ninikazi ngapha ikhadi lomkhuleko leshumi nanye ngaleya kulolo hlangothi mnumzane ikhadi lomkhuleko leshumi nambili ngalapha mnumzane ikhadi lomkhuleko leshumi nantathu kulungile ninikazi ngapha ikhadi lomkhuleko leshumi nane lapho uneleshumi nane na ishumi nantano ngalapha ninikazi uma uthanda kulungile woza nje ngicabanga ukuthi uzohamba mhlawumbe hamba ujikeleze uma ukwazi ezansi lapho leso sikhala isiphakathi nezihlalo wena uma uthanda ngena khona lapho Bill okungenani yima khona lapha phakathi kwaleso sikhala isiphakathi nezihlalo kulungile kulungile bashayise umuqa lapho khona ezansi lapha ninikazi ninikazi khona ezansi lapho dade othandekayo futhi udlule ngqo emuqeni ake sibone ukuthi bangake sibatshelayo ukuba bashaye umuqa ake silinde umzuzu nje kulokho manje umzuzu nje manje hleni phane ngokuzijova ngempela ibani nilokhu nihlezi ibani nilokhu nizolile ngokuthula manje lena yindlu kaNkulunkulu kulungile thatha lowo mthandazo uthini uthini kulungile singabeka abanye abambala na kulungile ikhadi lomkhuleko ngabe ngiyeke kuphi na yebo lithini ikhadi lakho lomkhuleko ishumi nane kulungile ikhadi lomkhuleko leshumi nanhlanu ishumi nesithupha ishumi nesikhombisa ishumi nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye amashumi amabili ngale ndlela ninikazi khuphuka ngale yondlela hamba ngale yondlela kulungile lokho kuzokwenza cishe abaningi njengoba singama hamba ngale yondlela ninikazi bazokunakekela uma uthanda kulungile uthini awu lokho kulungile lokho kuyokwanela njengoba singama khona manje kanjalo nje ini ngabe ikhala lentombazane encane liyopha dadewethu na ake sime nje imizuzu embalwa ningakhothamisa amakhanda enu umzuzwana nje Baba ikamene lomntwana wakho othandekayo inkosi Jesu siyakhuleka ukuthi uzothinta lomntwana uNkulunkulu nqamule ikazi kwangathi lingayeka manje malidukise igama lakho ngokuba siya kukhuza lokhu kugeleza kwegazi egameni lika Jesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Kulungile sicela amakhanda ethu ekhotheme manje mzuzu Nkosi Jesu abemi ezithabelini namuhla bangabaningi abalindile siyakubonga ngamandla akho okuphulukisa. Manje siyacela ngayo yonke inhliziyo yethu Nkosi ukuthi uzosipha izinto esizicelile kwenzele inkazimulo kaNkulunkulu siyakhuleka egameni lika Jesu amen.
Now let's just be as reverent as we can.
Njengoba singakwazi khumbula angazi konke lokhu kungokuphuma kuNkulunkulu nje.
Now there is people in the prayer line that I know.
Manje lapho ngabantu abasemqeni womkhuleko engibaziyo umfowethu wodi lapho ngiyamazi osibili umuntu wesithathu ngemuva kwalowo ngiyabazi. Ngiyalazi leli ninikazi elihlezi lapha ininikazi lokuqala angazi ukuthi yini engalungile ngalo kodwa ngiyazi ukuthi lilapho ngicabanga ukuthi lokho kumayelana nomkhawulo lalowo engimaziyo emqeni womkhuleko. Baningi phandle lapha engingamazi nina ngokwenu ningofakazi balezi zinto ukuthi anginazi kodwa uJesu Kristu yanazi akanazi na. Manje bangaki phandle lapho abangenawo amakhadi omkhuleko futhi nifuna ukuphulukiswa empeleni na phakamisani izandla zenu phezulu kakhulu phezulu kakhulu lokho kulungile uNkulunkulu anibusise kulungile ngaphandle kwamakhadi omkhuleko. Manje ngicela nenze lokho uma umoya ungcwele ufika futhi gcoba bhekani ngapha futhi nikholwe ngayo yonke inhliziyo yenu. Bhekani nje bese nithi Nkosi ngiyakholwa ngempela ngenhliziyo yami yonke uma nizokwenza lokho uNkulunkulu uzenipha ukuphiliswa kwenu ngikukholwa ngenhliziyo yami yonke. Manje unganyakazi hlonipha ngokuzithoba ngempela hlonipha ngokuzithoba ngakho konke. Manje asiphinde sikhuleke. Manje ngifuna ukunibuza namakhanda enu ekhotheme uma uJesu evukile kwabafileyo manje lokhu akusikho kuniphulukisa lokhu kungufakazi bokuthi uvukile kwabafileyo. Uma uJesu Kristu evukile kwabafileyo mayelana nensindiso nokuphulukiswa usevele ukuthi ngile lokho eCalvary ngabe kunjalo na thanini amen. Akukho ayenga kwenza kuphela yenze ukuthile indlela isibonakaliswa noma isimanga lokho bekungakwenza wazi ukuthi uvukile kwabafileyo. Uma ebengenza lokho ngesinye isikhathi izinto ezifanayo azenze ngekathi lapha emhlabeni benifanele nimemukele ngabe kunjalo na uzokwenza na. Uma uthanda phakamisa izandla zakho uma ezokwenza into eyodwa njengoba enze ngenkathi elapha emhlabeni uzokwemukela na uNkulunkulu akubusise amaphesente ayikhulu.
Now Father, I pray that you'll be merciful and now for your glory Lord.
Manje baba ngikholekela ukuthi uzoba nesihawu futhi manje ngenxa inkazimulo yakho Nkosi ngikholekela ukuthi uzosipha khona lapha namuhle chabanakele ukuxazulula engona phakade ukuthi wena uvukile kwabafileyo. Manje egameni lika Jesu Kristu ngicela lethi sibusiso ngenkazimulo kaNkulunkulu amen. Manje ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu nangenxa yamandla okuvuka kwakhe ngenxa yokuba namandla wonke kukaNkulunkulu manje ngithatha wonke umoya ophakathi lapha ngaphansi kokulawula kwami egameni likaJesu Kristu ngakho ke yenza njengoba utsheliwe. Futhi manje ngifuna lelo nenekazi lapha ukuba livele lime khona lapha eduze kombhobho ngiyalazi nenekazi ngicabanga ukuthi igama lalo kusathini anginaphutha oh cop ngiyaxolisa futhi ngike ngambona usifazane ngaphambilini ngakho ke uyeza lapha ethabenekele kangenkathi futhi manje kodwa ngazi lutho ngokuthi yini engalungile ngaye kodwa manje indlela kuphela ebengiyoba nayo yokwazi lokho bekungaba ngenye indlela uNkulunkulu abengangitshela ngayo akunjalo nkosikazi Cop kulungile Cop bekuyoba ingabe igama lakho manje na kulungile kulungile nkosikazi Cop kuphela kwendlela engingazi ngayo ukuthi yini ebingalungile ngawe bekungaba uNkulunkulu angambulele khona futhi manje ke uma eyokwenza lokho lokho bekuyofanele kufike ngamandla angaphezu kwawemvelo okungesiwo awomuntu bekuzofanele kuvele emandleni obuNkulunkulu akunjalo na bese ukuthi ke kwenzeni kanjalo lokho ngabe lokho bekungakwenza ukholwe ukuthi ngilitshele iqiniso ngokuvuka kwakhe na ngiyabo ingabe kuzokwenza ukukholwa emngani na manje bekungathiwani wani kube uJesu bemi lapha nalesude engiyiqokile angipha yona lapha ngiyabo futhi yena wayemi lapha uma kunjalo manje usifazane angase abe nenkathazo yezezimali angase abe nezinkathazo yasekhaya angase abe nezinkathazo zokugula angazi uNkulunkulu uyakwazi lokho angazi angekwazi ukukutshela kungenzeka ukuthi kukhona akwenzile empilweni yakhe okubangele noma ngabe yini lokho ikathazo yakhe yikho ukuba ize phezu kwakhe angazi uNkulunkulu yazi mina angazi kodwa angangitshela awu ilokho kuyikho uJesu wathi angenzi lutho ngaphandle kokuthi baba angikhombise kufanele kudlule ngalokho manje engikwenzayo kulo wesifazane lapha angeke kube ukufunda umqondo wakhe cha mnumzane uNkulunkulu angavumi uNkulunkulu yazi ukuthi lokho kulungile ngeke kube njalo uNkulunkulu osezulwini njengomahluleli wami uyazi ukuthi lokho kunjalo lokho kulungile niyabo kungesikho ukufunda ingqondo yakhe kodwa kuyobanga amandla okuvuka uJesu Kristu ebandleni lakhe bukani uPetro kanye nabo ngikathi bema lapho futhi babuka phezu kwabantu ukuthi uPaulo nabanye abahlukahlukene babe babheka kanjani abantu futhi babona ukuthi kwakunezinto ezithile ezingalungile.
Jesus talking to the woman at the well.
UJesu ekhuluma nosifazane emthonjeni waxoxisana naye manje sonke siyakwazi lokho uJohane ongcwele isahluko sesine wakhuluma nosifazane emthonjeni futhi esakhuluma nosifazane emthonjeni wayebamba umoya wakhe nje baba wayemtshele ukuthi yakhuphuke ngendlela yaseSamaria iJericho yilapho ayeya khona kwakuqonde phansi kanje ukusuka eJerusalem kodwa wahamba wazungeza eSamaria ngoba inkosi yamtshela ukuba akhuphukele lapho futhi wahlala lapho emthonjeni wamukisa abafundi bakhe wayazi ukuthi wesifazane wayeza lapho efika nembiza yakhe yamanzi wathi ngiphuzise wathi kulona isiko ukuthi wena ungicela kunjalo wathi kodwa ukubabe wazi ukuthi ukhuluma libani buyocela mina ukuphuzwayo bengizokunika amanzi ongezanga ukuzowakha lapha ingabe kunjalo na khona ke ngemva kokuba ingxoxo isiqhubeke isikashana ekugcineni wathola khona impela lapha inkathazo yakhe yayikhona wathi hamba uyolanda indoda yakho wathi anginayo wathi kunjalo kunjalo wathi ubunamahlanu futhi nale onayo manje akuyona indoda yakho wathi ngiyabona ukuthi wena ungumprofeti ngiyazi uma uMesiya efika uyokwenza lokhu ngokuba uzositshela izinto kodwa ungubani wena na wathi nginguye okhuluma nawe manje lowo bekunguJesu izolo lowo nguJesu namuhla manje ukuze kuwe ninikazi ukuphela kwendlela engingazi ngayo kufanele kube uhlobo luthile lokuxhumana phakathi kwami nawe ngangeni uNkulunkulu lokho bekuyokwenza kwaziwe wange wasibona leso sithombe abasithatha zengelosi yenkosi imeduze kwami lokho kukhanya uyazi wena usibonile ezinye salezo na lake bandla wo nikubonile lapha ebandleni kusobala manje lokho ngizama ukukusondeza ngithi manje lokho kukhanya kuyinsika yomlilo efanayo eyahola abantwana bakwaIsrayeli okwakunguJesu Kristu kunjalo ingelosi yesivumelwano yayise simweni esingaphezulu kwemvelo ngalonkathi sokukhanya wehla wayeyinyama wathi ngavela kuNkulunkulu futhi ngibuyela kuNkulunkulu kuseyizikashana izwe lingabe lisangibona lokho niyongibona izwe ngongakholwayo nizongibona ngokuba ngiyoba nani kuze kube sekupheleni kwezwe manje inkosi mayibusise futhi niyazi ukuthi mina kukhona okwenzekayo manje ezithamelini ngifuna nihloniphe ngokuzithoba kodwa manje lokho kukhanya okufanayo makabonke uNkulunkulu kungena lapha ngakwesokunene sami kuhamba phakathi kwami nowesifazane manje ukuphila kwakhe bekungeke kufihlwe. Manje dadewethu ukuthi okuphezu kwakho manje akusikho okuzokulimaza okokusiza wena iyona kuphela indlela yensindiso wena ulapha cha awuhlali lapha edolobheni uhlala eNew Albany. Uhlala eNew Albany futhi ungaphansi kokunakekelwa udokotela nodokotela ukutshelile ukuthi lohlobo oluthile lwento into ethize empinjeni okunye kuyisimo sokucinana emthanjeni yomoya empinjeni wakho futhi wanitshela futhi waniluleka ukuba nihambe kulelizwe ukuba nisuke lapha ukuthi iyona ndlela kuphela ongaphila ngayo uyakholwa ukuthi iNkosi uJesu ingakuphilisa lokhu na asikholemisa abakhanda ethu. Baba wethu asezulwini ngibeka izandla phezu kwesifazane ngenkathi esosogcokweni lukamoya ongcwele ngiyayiladla le nkathazo oyiphulukisele yena eCalvary futhi ngicele ukuthi ahambe ayokhululeka egameni likaJesu Kristu ngiyakhuleka amen. Hamba ngokuthula dadewethu futhi uNkulunkulu akubusise futhi abe nawe kungumkhuleko wami.
May the Lord be blessed. Be reverent now.
Manje kwangathi inkosi ingabusiswa hlonipha ngokuzijoba manje bheka yiba nokukholwa kuNkulunkulu ungangabazi.
Now watch you look this way, lady. Now the one who is we're in his
Ngifuna ubuke ngapha nenekazi manje lowo khona sisebukhoneni bakhe wazi zonke izinto futhi uyakwazi kusukela ekuqaleni ukufundzile konke ukudla oke wakudla wazi konke ngawe.
Amen.
Kungenzeka ngingakwazi kodwa uNkulunkulu uyakwazi uyazi ukuthi ngubani uvelaphi konke ngawo ukuthi wenzeni empilweni yakho futhi nguye kuphela ongakuphulukisa noma kwenzele lokho ofisa kwenziwe. Wena uyazi ukuthi angikwazi uNkulunkulu yedwa beyofanele akwembulele kimi. Ngingabe iqiniso lelo na phakamisa isandla sakho uma lokho kuyiqiniso kulungile bheka ngapha umzuzwana nje.
Just a moment.
Umzuzwana nje manje wonke umuntu ohloniphe ngokuzithoba nansi ngelosi yenkosi imi khona lapha nje ingaphezudlwana ingaphezukwale ntombazanyana ehlezi khona lapha intombazanyana ilapho nabathandiweyo bayo umntwana uhlushwa uhlobo oluthile lwesimo empinjeni wakhe kuyisimo somphimbo isimo samathansela kunjalo akunjalo mnumzane na. Beka isandla sakho phezu kwakhe Nkosi uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu usathane udaluliwe futhi ngiyalikhuza lelo demoni elibambe intombazane phuma kuyo egameni likaJesu Kristu amen. Fowethu uzohambe amabanga amade ukuzoletha umntwana kodwa ungakhathazeki umyisa ekhaya manje ukuze aphile ukukhola kwakho kukusindisile yiba nokukholwa kuNkulunkulu. Awusuye waseJeffersonville nawe uvela kude neJeffersonville uvela eMpumalanga uza eNtshonalanga ngenkathi ufika lapha futhi uvela wehla ngomgwaqo umgwaqo okhonkiwe futhi uvela edolobheni elithi ukuba ngakwesokudla semgwaqo kuwuhlobo oluthile lodaba lukahulumeni ngalapho e-Edinburgh e-Indiana ungowase-Edinburgh e-Indiana futhi igama lakho ngiyalibona kulokho ngudentini futhi igama lakho ngudentini futhi uhlushwa inkathazo yenhliziyo buyele ekhaya uphilile ukukhola kwakho kuya kuphulukisa futhi kuyakusindisa egameni lenkosi uJesu Kristu kwangathi ungahamba futhi usinde amen. Unkulunkulu akubusise.
Now, to the people, have faith.
Yibona ukukholwa kuNkulunkulu, kholwa ngenhliziyo yakho yonke, manje kubantu, yibani nokukholwa, ningangabazi, kholwa nje manje, niyamkhola na?
Oh man. This
Oh hey, lokhu hayi mina yena uJesu vuziwayo, uyo lapha futhi yekwenza lezi izinto ezifanayo azenza, kunjalo zona impela izinto ezifanayo azenza.
Now, lady, you and I are meeting.
Manje nenekazi, mina nawe sihlangana lapha kulokhu kuza. Nkulunkulu uyasazi sobabili, angazi lutho ngawe, uyakwazi lokho. Kodwa Nkulunkulu uyakwazi, uyangazi, nomoya wakhe ulapha phakathi kwethu. Ngifuna ukunibuza ukuthize ukuze lilithabenakele lazi impilo yakho yonke, awukaze uzizwe njengoba uzizwa njengamanje, kunjalo ngoba usebukhoneni bomuntu wakhe onamandla wonke. Nake nasibone lesi sithombe sokukhanya na ilokho kanye okwenza uzizwe ngaleyo ndlela. Ngiphila kwelinye izwe ngaleso sikhathi, ngiyakubona, ngiyakuqaphela nje kukhona omi phambi kwami, futhi uyazi ukuthi ngonothando omnandi, umuzwa ozithobile. Leyo yinkozi uJesu eyavuka kwabafileyo, wabuyele ekuphileni komoya uNkulunkulu, futhi manje ulapha kanye nathi kuze kube sekupheleni kwezwe, uyoba nathi.
You're a believer, and you're not.
Wena ngumKristu uyikholwa futhi awuzimele lapha ngesingawe, umele indoda lapha futhi leyo ndoda ingumyeni wakho, futhi leyo ndoda inesibhono. Futhi enye into ngiyambona uphuza ebhareni ungohlula uphuzo, yena uyaphuza futhi uzele ukukhululwa endodeni. Ngabe kunjalo na? Manje uyazi ninikazi lezo zinto zingaphezu kwanoma yimuphi umqondo womuntu, akunjalo na? Lokho kufanele kwembulwe nguNkulunkulu. Uyakukholwa manje na? Nkulunkulu somandla wavusa uJesu kwabafileyo, futhi silapha namhlanje sithokozela isibusiso sokuvuka. Ngiyakubusisa lokhu incekukazi yakho, futhi sengathi ingakwamukela lokho ekucelile. Ngiyakhuleka egameni likaJesu, amen. Nkulunkulu akubusise dadewethu, hambani namukele noma yini nicelile, uNkulunkulu akuphe khona. Niyakholwa na? Kulungile mnumzane, ngibheke ngiqonde ukuthi hayi kubheka, ngiqonde ukuthi njengo Petro no Johane bedlule esangweni elithiwa elihle, bathi sibheke, ngicabanga ukuthi siyizihambi komunye nomunye. Asazani mhlasimbe isikhathi sokuqala nga osokuthi sike sibonane, ingabe lokhu ukuvakasha kwethu kokuqala nanininini isikhathi sokubonana na? Kulungile. Kodake singeziphelele izihambi ngokuphelele, akikaze ngikubone futhi awukaze ngibone, futhi silapha amadoda amabili ahlangana lapha empilweni. Nkulunkulu uyasazi sobabili, akanjalo mnumzane na? Impela uyasazi.
And now if there's anything concerning you,
futhi manje uma kukhona noma yini ephathelene nawe, kukhona okwenzekile manje, hloniphani ngokuzithoba wonke umuntu. Yini nikaze lihlezi lapha elikhulekayo khona emuva lapha likhathazwa ukuqunjelwa? Sukuma umzuzu nje ninikazi, lelo yiqiniso akusilo na? Futhi unokupakuza ngasenhliziyweni yakho, akukho lutho ngaphandle kokuqunjelwa, ngoba unovalo futhi cazukile, kodwa uya ekhaya ukuze usinde. Ngikubona kukhanya ngakuwe lapho bekumnyama khona, ungesabi nje niyabo, awulidingi ikhadi lomkhuleko. Okokuphela kwento idingayo ukukholwa, yiba nokukholwa kuNkulunkulu. Nkulunkulu akubusise ninekazi, khole ngenhliziyo yakho yonke.
Now is it evil spirit begins to move upon.
Manje njengo bomoya umubu qala ukuhamba unqamula lesi sigaba lapha ukhona obizayo umkhuleko usuwenziwe ngibona umuqa omnyama osuka kwesifazane uya kwesiliza kuyinto embi futhi ingaphansi kobambo ngibona ukuxilongwa.
Oh,
indoda encane hlezi lapha ikuleka izula amehlo ayo uNkulunkulu akubusise mfowethu iba nokukholwa uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi kaNkulunkulu na ungemukela ngendlela efanayo na manje into efanayo engalungile kuwena ayilungile kulowo wesifazane uhlezi ngale yangibuka ngqoke kugcineni kohlu khona lapho eqoke isiqoko esiyindilinga esincane kukhona intambo emnyama inenekazi libheke ekhanda laleli nenekazi lingibhekile khona lapha liphakamise isandla salo ilokho-ke nenekazi kulungile naku usuka komunye kuya komunye ngamandla amabi edonsa umuthi waumnyama wena unenkathazo ingaphansi kohlangothi lwakho lapha kuyisimo senyongo lelo nenekazi laphaya linaso nobabili niphulukisiwe uJesu Kristu yanisindisa lawo mandla amabi hamba futhi nizokhululwa. Amen. Yiba nokukholwa manje umzuzwana nje umoya ongcwele usezethembelini usebenza nabantu laphaya. Lelo nenekazi liphakamise izandla zalo kukhona inenekazi elihlezi eduze kwalo ngqo engibona ukuhlolwa kwalo linento engalungile emgudwini wamathumbu kunjalo nenekazi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na unenkathazo yamathumbu kunjalo phakamisa izandla zakho uyamamukela uJesu manje njengomphulukisi wakho na egameni likaJesu Kristu indodela kaNkulunkulu olapha ukwazisa yamukele ukuphulukiswa kwakho egameni likaJesu Kristu. Ngibona inenekazi lilento ethile izungeze ikhanda lalo kubonakala sengathi inenekazi lihlezi emva kwalo impela inenekazi lesibili elihlezi phakathi lapho liphethwe uhlobo luthile lokuphathwa ikhanda njalo ukuphathwa ikhanda libheke ngakimi. Uyakholwa inenekazi ukuthi lapho omncane osifazane osempunga ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa na uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na kunjalo uNkulunkulu akubusise sekuphelile ungakotuka manje kukushiyile khona lapho. Uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho vayizelisa isandla sakho phezulu uma lokho kunjalo sekuhambile kuwe uphulukisiwe. Oh, malibongi kamale nkosi Jesu. Woza ukholwa umoya ongcwele uhamba emkeni. Oh, kumangalisa kanjani? Uyamkholwa na? Buka ukuthi wenzeni. Ngifisa sengathi ngingachazele ibandla lami ukuthi uyini lo muzwa kanjani ukuthi kwelinye izwe ufanele uzibuze ukuthi ngabe usethebenakele ngempela noma cha. Hloniphani ngokuzithoba. Hloniphani ngokuzithoba.
I see someone coming from a
way. Kude kungena endaweni indoda ivela ezweni elinezihlahla eziningi yiVirginia ihlushwa yizifo zabathambo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakuphulukisa futhi uyakusindisa na uyakwamukela na uyakwemukela na uvela eVirginia lapha ukuba uzophulukisa ezifweni zabathambo akunjalo na yonke indlela. Yebo mnumzane usuphulukisiwe manje ungabuyela emuva ngenkathazo yenhliziyo yakho isikushiyile phuma emkeni bezobuyela emuva usindile uNkulunkulu uyakusindisa ukukhola kwakho kukusindisile.
Believe on the Lord Jesus Christ. You believe he's raised from the dead?
Kole nkosini uJesu Kristu uyakholwa ukuthi uvukile kwabafileyo na ubufakazi obungenaphutha bokuvuka kwakhe yiba nokukholwa. Manje ngiyaxolisa mnumzane ngiyaxolisa ukukubamba angikwazi ukulawula lokhu kuyangilawula hayi mina khona kuyangilawula ngingakusho ukuthi ngiphelelwa amandla kakhulu kodwa ngiyazi ukuthi ngiseduze kothile indoda enekhanda lempunga. Thinasi ngiyazi ukuthi ugqoke izibuko okungukuthi lokho kungaba yinto ekalungile ngawe kungaba amehlo akho kodwa uNkulunkulu wazi konke ngawe mnumzane kunjalo. wena ulapha ukuze uphulukizwe ukwethuka kwakho uphatheke kabi ngempela kubangelwa inkathazo yendlala unenkathazo yendlala uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho futhi nawe unenkathazo yenhliziyo kunjalo unayo futhi bheka ngibone okwakho angikaze ngikubone empilweni yami kodwa ama-inishela akho ngu-AA Miller kulungile use-Mount Valley usendleleni yakho ekhaya ukuba usinde unkulunkulu akubusize hamba uthokoza futhi ukholwe Mnumzane Mills kulule kuwe manje ufanele uhambe ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho ngizihambi kuwe angikwazi kodwa unkulunkulu uyakwazi ngabe kunjalo na uze sengathi konke sekuhambile kulungile manje na unkulunkulu akubusise hamba uye ekhaya futhi usinde nonke kuyini ukuvuvuka kwenhliziyo kunkulunkulu na angayilungisa noma nini angakuthumele muva eCampbellsburg noma ngabe kukuphi wesifazane ophile kahle uyakukholwa na angikwazi angikaze ngikubone empilweni yami ngizihambi kuwe kodwa uyakwazi nokuthi ungubani nokuthi uvelaphi ngabe kunjalo na kwambulele khona ngabe kunjalo na awu uyakholwa yilolu chobo olukimi manje olukwaziyo nakho konke ngawe angikaze ngikubone ngaphambilini uma ngibeka izandla zami phezu kwakho uzosinda na egameni likajesu kristu ngikhuza udevele sathane uyatalulwa usudonse laba bantu kumisele isikhathi eside ngokwanele phuma kwesifazane egameni likajesu kristu amen hambe endleleni yakho ujabule inkathazo isemhlane wakho kodwa unkulunkulu angakusindisa angekwazi na angakuphulukisa uyakholwa ukuthi ukwenzile na uma kukholwa ngenhliziyo yakho yonke egameni likajesu kristu indodana kankulunkulu ngiyakukhuza lokhu kugula ongathi ungahamba futhi usinde unkulunkulu akubusise hamba ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho woza uzoza yini ngenhliziyo yakho yonke manje uyakholwa na ngizihambi kuwe angikwazi angazi lutho ngawe angikaze ngikubone empilweni yami ngokwazi kwami kodwa unkulunkulu samandla uyakwazi akakwazi na wazi konke ngawe uyazi ukuthi ungubani wazi konke angazi anginayo indlela yokwazi kodwa yena unayo kodwa uyakholwa ukuthi umye ebukhoneni hayi bomfowenu kodwa balowo owabuka owesifazane futhi wamtshela ukuthi yayikuphi inkathazo yakhe na ngiyabona phakathi kwami nawe ukuza itafula futhi uyahlehla kulo nenkathazo yesizwe lokho kubangelwa izilonda sasemathunjini ipeptic esiswini manje hamba uyodla idina lakho uJesu Kristu uyakuphilisa hamba ukhole ngayo yonke inhliziyo yakho woza mfowethu omncane uyangikhola ukuthi ngikuprofethi wakhe na ngomphefumulo wakho wonke uyakwamukela na ngisihambi kuwe kodwa unkulunkulu uyakwazi akunjalo na ufuna ukudlula ekathazweni yenhliziyo futhi usinde na kulungile hamba ngendlela yakho uthokoza ukukhola kwakho kuyakuphilisa kuyakuphulukisa futhi kukwenza usinde uzoza nenekazi na ubune nkathazo yesisu futhi futhi ngenkathi lelo nenekazi liphulukiswe emizuzwini imbala edlule linenkathazo yesisu umuzi okavamile ngempela wehlela phezu kwakho akunjalo na uphulukisiwe ngesikhathi esifanayo hamba endleleni yakho futhi udle idina lakho futhi usinde kukhona ngifuna ukukusho mfowethu unkulunkulu uyakwazi phakathi kwami nawe kumi ithunzi elimnyama isifo esibulala abantu abaningi kunanoma yini enye inkathazo yenhliziyo unokuvuza enhliziyweni yakho futhi bakutshela ukuthi awukwazi ukudlula kukho kodwa unkulunkulu uyazi ukuthi ungakwazi uyakholwa ukuthi unkulunkulu uzokuphulukisa khona manje na egameni likajesu kristu yemukela ukuphiliswa kwakho futhi usuke kulo msamo uyindoda esindile hamba unika unkulunkulu udumo nenkazimulo into efanayo ibingalungile ngawe kubangelwa inhliziyo enokwethuka noko isimo sakho kunjalo manje uyakholwa ukuthi uzuphulukisiwe na kodwa-ke buyela ekhaya lakho uthokoza futhi usinde kube inkazimulo kankulunkulu bheka lapha nenekazi uyakholwa na umzuzwana nje sizihambi komunye nomunye asazane kodwa kukhona ukushaqeka okubi okuvela emsamo noma umphakathi ngenkathi nenekazi lenyukela lapha wo kuphezu kwazo zonke izethameli buka ngapha umzuzu nje uyazi nenekazi mina angikaze ngikubone empilweni yami angazi lutho ngawe ngunkulunkulu yedwa waziyo kodwa ngiyakubona uphatheke kabi ngakho konke ukubana kwethuka unokwehluleka kwengqondo futhi uqathaza izinto ngaso sonke isikhathi ngiyakubona uqathaza izitsha nezinto futhi ubukeleka ngaphambi nje kokuba uze lapha esihlalweni uhlezi eduze kwephansi futhi ucele uNkulunkulu uma ungafika lapha futhi ngibeke izandla phezu kwakho uzosinda lelo iqiniso akunjalo na phakamisa izandla zakho kunjalo Njalo ngumoya leyo nto ingaphezu kwezethameli lelo linekazi elincane lihlezi khona lapho uthisha webhayibheli ehlezi lapho ehlushwa yinto efanayo udeveli uqamba manga kuwe nenekazi usukulungele ukukhululwa bukani lapho endlini yonke lapha yonke indawo nakho kuhlezi omunye khona lapha lapha yango yedwa khona ngaleya nangu uyedwa lapha wo yonke nina ninenkinga yokwethuka imali ngeziyawo zenu msuzi nje uma nithanda ima ngeziyawo zenu manje khotha misani yamakhanda enu wonke umuntu
Oh,
Satani, when a moyo mubi, utaluliwe, puma gula babandu, ngia kukuza kambeni lika Jesu Christu, bayege la babandu, puma, bukalaba manje nenegazi, mtuzole je, manje usukulu legile, konke sekukushiyile, nifuna kubuza, nonke upulugisiwe, kabulonge leni lipulugisiwe, ububi, bukushiyile, manje uzizo uchulenge mpela, usulungile manje, manje hamba jeleni yako uchabule, uchokoza, ubonga kunukulu ngako.
Come, sir. You and I are strangers to each other. We do not know one another. I've never seen you in my life.
Kulungile woza mnumzane mina nawe siyizihambi komunye nomunye asazani angikaze ngikubone empilweni yami uNkulunkulu uyakwazi buka lapha mnumzane ake ungibheke umzuzwana nje Manje ezethamelini nasi isihambi angikaze ngiyibone indoda angiyazi angikaze ngiyibone uNkulunkulu yakwazi lokho ngokwazi kwami angikaze ngiyibone empilweni yami kepha ngiyamemezela ukuthi Jesu uvukile kwabafileyo ukuthi izinto ezifanayo Jesu azenze ngenkathi elapha emzimbeni ongawubona ukhona lapha namuhla yenze into efanayo uvukile kwabafileyo uphila kuze kube phakade abusisiwe amehlo enobona lezi zinto futhi akholwe enkosini uJesu Le ndoda ayizihambi angikaze ngiyibone futhi mhlawumbe ayikaze ngibone uma ngake ngambona uNkulunkulu yazi ukuthi angikukhumbuli uthe ube isihambi kimi kodwa uNkulunkulu yamazi uma uNkulunkulu ezokwembula kuleyo ndoda yemi lapho isihambi kuphelele kimi khona impela nje okungalungile ngayo konke mayelana nakho ngitshele ukuthi yini engalungile ngayo noma ngabe kuyini futhi uyazi ukuthi angazi lutho ngakho nizomemukela uKristu njengomphulukisi wenu nonke na Zakiyo sesiqalile kufiphala futhi zabuye ukuba kuphela nisibonile sizathu sokuthi ngikhulume nani bangane uya kwelinye izwe uyindawo ehlukile uzezansi le mkudini wesikhathi empilweni yothile ubabona ukuthi bakobani nokuthi bakuphi awuqondi ngiyaqonda ukuthi akwenzi akusebenzi ngokuphelele phakathi lapha ngoba kusekhaya kunjalo kodwa uyabona ukuthi uvukile kwabafileyo uyabona ukuthi ngikutshele iqiniso Manje ngibheke mnumzane umzuzu nje ukuze nje mina nawe sixhumane nenkosi uJesu uma ngingceku yakhe uJesu wathi izinto engizenzayo nani niyakuzenza useyizikashana izwe lingabeli sangibona lowo ngokakholwayo baphumele emidlalweni yebhola nokubhukuta nokunye nokunye abasoze bambona kodwa nina niyongibona ngokuba ngiyoba nani kini kuze kube sekupheleni kwezwe manje ke uma evusiwe kwabafileyo futhi umi lapha kulokhu kuza futhi lokhu kugcotshwa enginakho manje akusikho kwami kodwa kungokwakhe khona ke ubungeke ufihle impilo yakho uma udingeka ngoba siyaxhumana omunye nomunye ngobuntu bomoya uNkulunkulu ngembula kimi lokho okumele lapho uzokwamukela ngenhliziyo yakho yonke na uzokwenza na uhlushwa yinkathazo yesizwe kunjalo impela futhi isizathu sakho ingenxa yokuthi uye ngobangelwa kusuka esimweni sokwethuka futhi akukhona ukwethuka ngaphandle ukwethuka okuthuthumelayo ngiyabona ngumcabango ojulile uhlezi uhlela ukuthize wela amabhuloho ngaphambi kokuba uze ufike kuwo wenza izinto ezingakaze zenzeke futhi uke watshelwa lokho ngaphambilini kunjalo kodwa akubasizi ngalutho ukukutshela ngoba kodwa manje kuzobasiza ngoba usuphulukisiwe ubuyele ekhaya ongumuntu osindile uJesu Kristu kuphilisile egameni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ngikhuza yonke imimoya emibi ehlasele le ndoda futhi sengathi ngahamba ngokujula ngegama likaJesu Kristu amen uNkulunkulu akubusise uyakholwa na inhliziyo yakho yonke na uyakholwa ukuthi uJesu Kristu wavuka ngePasika na uyakholwa ukuthi ubukhona bakhe bulapha manje na uzongilalela njengomprofethi wakhe na uma nizokwenza njengoba kunjalo nonke ningaphulukiswa khona manje wonke umuntu ophakathi lapha angenziwa sinde niyakukholwa na khona-ke khothamisa ikhanda lakho uNkulunkulu somandla mqambi wokuphila muphi wazo zonke izipho thumele isibusiso sakho sobuNkulunkulu phezu kwalezi zithameli futhi manje njengoba umoya wakho uhamba nalezi zithameli lapha kulezi simo ngikhuza wonke umoya ongcolile lonke idemoni elibophe abantu abagulayo Kristu lapha wavula iminyango futhi wakhulula abathunjwa futhi bonke bakhululekile ngoba uJesu wavuka kwabafileyo futhi uyazifa gazela yeloqobo lapha namhlanje sathane phuma kubantu egameni likaJesu Kristu
I don't care what condition you on the crutches there raise up every person raise up in the name of Jesus Christ and be made well and
futhi ake wonke umuntu okholwayo manje ngikhathele ukuthi yiziphi isimo nina enisezindukwini zokuqugela lapho sukumani wonke umuntu sukuma egameni likaJesu Kristu futhi usinde futhi uphulukiswe.